Ine ndikukuza ninu izo zikana izo ndikudziwa kuti simo mabwera kumeneko kuti mudzandimvetsere ine maona chifukwa palibe amene angaendetse mpaka kutali kumeneko kuti akamumvetsere mulaliki inu mumabwera kumeneko chifukwa inu inu mumakhulupirira uthenga ndipo inu mumakhulupirira mwa Khristu ndipo ine ndikuyamikira zimenezo ndipo ndine wothokoza kwambiri kukhala ndi abwenzi ngati amenewo kukhala ndi wina wake yemwe amayimikira kwako kuyesetsa kwako ndi chimene inu mukuyesetsa kuti muchite kuyendetsa mpaka kumeneko mmene kulilimu chinthu chokhacho chimene ine ndinganene ine ndikufuna kuti ine ndinamuwuza Meda ndinati ndikudabwa ngati ife tingakhale ndi anthu onse amene abwera kuchokera kupitilira mamayilosi 50 abwere ku nyumba kuti adzadye chakudya cha madzulo mukuona ine sindikudziwa chimene ife tingachite ndi iwo inu mwaona chifukwa gawo lalikulu la mpingo wathu ine ndikuganiza 80% ya iwo ndi anthu inu omwe ndi ochokera ku Mississippi, Alabama ndi Georgia ndi malo ngati amenewo mmene inu mumachokerako ndipo inu mukuganiza ndipo palibe aliyense wa anthu amene amabwera kuti ndi anthu olemera iwo ndi anthu ambachabe ndipo ine ndikudziwa kuti izo zimatenga ndalama zanu zochuluka zomwe mwasunga kuti muchite zimenezo chifukwa ine ndikudziwa kuchuluka kwa mafuta amene amafunikira kuti mubwere ndi kumapita ndipo pambali pa zimenezo kuperepeseka kwa galimoto chifukwa cha ulendo wozungulirawo ine ndikuganiza ndi pafupifupi mamayilosi 1700 kwa ulaliki umodzi ndipo nkumabwera sabata iliyonse imeneyo taganizani za zimenezo mukuona ine basi ine ndikumverera kuchepa chomwecho moona mtima ngati kuti ine ndinewa usinkhu wa theka la inchi kuti ndime pamaso pano kuti ndikuwuzani kwenikweni momwe ine ndikuyamikirira zimenezo mkazi anga ndi ine timayankhulana ngati anthu inu simukanabwera pamene ine ndikukhala ndi msonkhano kachisi sakanandilipirira ine kuti ndipite kumeneko chifukwa muli wochuluka mchipinda chino pakali pano kuposa omwe akanakhala uko ngati chikanapanda chifukwa cha anthu inu izo ndizoona ndendende ndipo izo zikukwaniritsa zimene lemba limanena mdziko lathu lomwe lino pakati pa anthu athu omwe inu anu maulemu ndi kulemekeza kwako nthawi zonse zimachokera kwa akunja ine sindikudziwa chifukwa chake koma ine ndikutanthauza kuchokera kunja kwa nyumba yako yomwe zoonadi sindingaganize za inu nonse kukhala akunja inu ndi abale anzanga ndi nzika mufumu wa Mulungu ndipo kuno nthawi ina kale ine ndinali ndi ng'ona yaing'ono itakonzera kumeneko kumusi kuno ndipo ndidamuwuza mbale wech kuti ine ndinali ndikubwera kuti ndidzayitenge iyo ndipo ana anali asanamalize chuti chawo ndipo ine ndimaganiza kuti ndithamangire nawo ku Florida uko mu St. Petersburg mmawa ndikumatsikira m'musi ine ndikufuna ndipite mpaka ku Miami ndikubwera mozungulira mpaka kuta Miami Trail ndikudzabwerera ku nyumba ndipo iwo ayenera kuti azidzapita ku sukulu nthawi yomweyo ndipo ndinaganiza kuti iyi ikanakhala nthawi yabwino yoti ndidzayime kudzayitenga ng'onayo ndipo chotero mbale welch mbale fred ndi mbale wood anabwera limodzi nane chotero izo zindipatsa ine mayi woti ndiwabweretse ana ndipo iwo adzabwera nayo ng'ona yangayo ndipo ine ndinaganiza pamene ine ndili kumusi kuno ine ndikanafuna basi kuti ndidzakhale ndi gulu lanu laling'ono pamodzi kuti ndidzakuwuzeni inu momwe ndikukuyamikirani inu momwe ndikuyamikirira kuyesetsa kwanu ndipo mbale ndi mulongo Evans ndi mbale ndi mulongo ine ndamvetsa izo ndimati ST ine ndikudziwa kuti ndi TS ine kuli agago otsukira mkamwa amene iwo amawatcha ST37 ndipo ndi pomwe ine ndimakutchulirani iyo ST osati kuchokera ndipo ndicho ndi chinthu chabwino nachonso ndi chapamwamba chawasiya ena onsewo atagonjetsedwa kuganiza kwanga iwo amagwiritsa ntchito iwo ku gulu la nkhondo ndipo ine ndimagwiritsa ntchito iwo pafupifupi kwa chilichonse kubukutira ndikutsukira mkamwa ndikupita nayo pa ulendo wokasaka limodzi nane amene ngati kavalo wanga avulala ine ndimatsanulira pang'ono aiwo inu mukudziwa basi chilichonse ndi yabwino kwa zonse ine ndikuganiza inu mumapeza iye mwanjira imeneyo nanunso sichoncho inu mulongo njira yonse kuzungulira kukatsoka mbali nthawi zina ndi zina zotero ndipo chotero ine ndinaganiza mwina mwake ine ndifunse usiku uno ine ndinati kwa mbali wech kodi inu munga kodi ife tinganene chiyani pamene anthu abwera kodi inu mukuganiza ife timaganiza kuti mwina mwake ngati inu mukanakhala ndi funso pang'ono maganizo mwanu basi china chake chaching'ono chimene inu mungathe mwina mwake china chake chimene ine ndingakhoze kuyankha china chake chimene inu simungafune kutenga mwina mwake nthawi yawo kukachisi uko pamene inu muli kumeneko funso lina laling'ono ndipo ndiyo chifukwa chimene ine ndinabwerera. Chotero ife tikudziwa kuti inu mumapita ku ntchito mmawa. Timamiti 10 itadutsa 9. Chotero ife tingolowa mu izo. Koma ife tisanachite zimenezo kuti tingangoweramitsa mutu wathu kumawa pemphero Atate athu akumwamba. Ndife okondwa kwambiri chifukwa cha Yesu Khristu Ambuye wathu amene anapulumutsa miyoyo yathu kumoyo watchimo ndipo atipanga ife nzika za ufumu wake mwa chisomo chake ife tapulumutsidwa ndi kuti osati mwa ife ene kapena ndi ntchito zathu koma mwa chifundo chake ife tinapulumutsidwa chotero ndife okondwa kwambiri za izo ndipo ife tikudziwa kuti tsiku lina ife tidzamuona iye pakuti ife tidzakhala ndi thupi ngati thupi lake lomwe la ulemerero ndipo ife tidzamuona iye momwe iye alili pa nthawi ino komabe ife sitikudziwa momwe izo ziti zidzachitikire koma si kwa ife kuti tidziwe ife timangoyembekezera mtsogolo mwachikhulupiriro ndipo mayendedwe onsewo ndi chikhulupiriro chotero ndife otokoza chifukwa cha zinthu izi ife tikupemphera kuti inu muwadalitse anthu awa ambuye pamene ine timayendetsa pobwera kuno inu mukudziwa zomwe zinali mʼmitima yathu usiku mkazanga ndine amene ife timankwana mchira momwe kuti tikumverera osangalala kukhala ndi abwenzi amene angadzipereke nsembe kuti abwere kudzamvetsera uthenga wa ulemerero wa mwana wa Mulungu akhoza kuyendetsa mahandiredi amamayilosi onse amenewo usana ndi usiku basi kuti adzangomvetsera uthenga umodzi Mulungu ine ndikupemphera kuti inu muwapatse iwo mmodzi aliyense kwawo kwa ulemerero mu mfumu adalitseni iwo pamene iwo ali kuno pa dziko lapansi apambanitseni iwo mu chilichonse chimene iwo akuchita mulole izo zipindule ndipo ana ang'ono awa ambuye ana ang'ono chabe ndipo ambiri a iwo pano mu sinkhu wa zakaza mmatini ndipo komabe iwo akhala molemekeza ndi aulemu ngati akuluakulu Mulungu ine ndikuganiza iwo ndi opambana mtsikoli ine ndikupemphera kuti inu muwadalitse iwo ambuye mulole iwo asadzafune konse chilichonse ndipo mulole mu ufumu waukulu kuseriko pamene banja lonse lidzasonkhane pamodzi ine ndikutsimikiza iwo adzakakhala kumeneko Atate ine ndikupemphera kuti inu mudzakakhale ndi aliyense wa iwo kumeneko mulole iwo asadzatembenuke konse kuchoka ku njira yayikulu imeneyo iwo papatiza imene iwo anaphunzitsidwa kuti aziyendamo perekani izi ambuye tsopano usikuno ine ndinaganiza Atate ife tipeze chimene chili pa mitima ya anthu inu mukudziwa mitima yawo ndipo ine ndikukupemphani inu Atate kuti inu mundithandize ine kuti ndiyankhe mafunso awo kuti izo zikhale zabwino kwa ife kuti izo zikhale zabwino kuti ife tikhale pano ndipo ife tikhoza kumapitilira kumanena kuti mitima yathu sinatenthe mkati mwathu chifukwa chakukhalapo kwake bwerani tsopano ambuye dzayendeni kuzungulira mʼmipando dzayikeni dzanja lanu pa phewa lililonse dzapukutireni dzanja lanu la ziphyera za misumali pa mtima uliwonse kuti ife tikhoze kudziwa kuti ndi ambuye wathu amene ali pafupi pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ameni. Ine ndikuganiza kuti tili ndi a Baibulo apa ine ndikungofuna kuti ndiwerenge a lemba umu kwa miniti yokha kuti ndipeze poyambira pang'ono ife tisanalowe muphunziro kapena mafunso kani ndipo izi ine ndikufuna kuti ndiwerenge izi malo amene ndinawapeza masanano ine ndinakwera pobwera kuno ndinakwera ndi mbale Welch ndine uko kutsogolo kwa galimoto ya mbale Southman kumeneko ndipo ine ndinawerenga china chake ine ndinaganiza kuti ndingofuna kuti ndiyankhuleza icho koma miniti ochepa chabe ngati ndingapeze icho mwa yake inde ife tili pano mu mutu wa 16 wa machitidwe ndipo kuyambira pafupifupi ndime ya 37 koma Paulo anati kwa iwo iwo atikwapula ife koyera pepani pamenepo si pamene ine ndikufuna basi pamene ine ndimafuna kuti ndiyambire kuwerenga ndi ine ndimawerenga malo umu basi ine ndipapeza ipo mukamphindi chabe ndi ife apa ndi ndime ya 29 ndime ya 28 tiyeni tiyambe koma Paulo anafuula ndi mawu akulu ndipo anati usadzipweteke wekha pakuti ife tonse tili pano ndipo iwo anayitanitsa nyali analumphira mkati ndipo anabwera akunjenjemera ndipo anadzagwa pamaso pa Paulo ndi Sila ndipo anawatulutsira iwo panja ndipo anati mabwana ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe
They said unto him, believe on the Lord Jesus.
Ndiwo iwa anati wa iye kurubirira pambe Yesu Kristo. Ndiwo iwe udzapulumutsidwa ndi nyumba yako. Ndili modzi la mafunso ang'ono obalalitsawa umene ndinaganiza kuti ndikufuna kuti ndiyankhulepo miniti yokha za nyumba yako okhala kuti ndikukuonani modzi aliyense mwabwino kwambiri nyumba yanu ili mulungu solo anu ana anu anapulumutsidwa ndipo ndizo izo ndi zabwino kukhala ndi banja lanu nonse a Khristu chifukwa ine ife timafuna mabanja athu ife modzi aliyense timaganiza zana athu ndipo ine ndithudi ndikhoza kukuyamikirani inu anthu abwino kumusikuno za ana anu okondedwa momwe inu mukukhalira nawo iwo onse mudongosolo ndi chilichonse monga choncho ine inu muli bwanji mulongo ndipo ine ndikukhulupirira uyu ndi si ujayo amayi angobwera kumene kumbuyo uko ambuye akudalitseni inu ndine wokondwa kukuonaninso usikuno ndipo ine ndikukhulupirira uyu ndi mkazi wa mʼbale wiri sikulondola uko ndipo uyo ndi bwana wa banjalo pamenepo momwe ndamvera kuti kapena umo ndibomwe zimachitikira ku nyumba kwathu ndipo kukhala ndi nyumba yanu tsopano paulo ananena apa kwa kenturiyo wa chiroma uyu pamene iye anali ife tikupeza kuti paulo anali atamenyedwa usiku wa pambuyo analamulidwa ndi oweruza ndipo anakwapulidwa chifukwa iye sanachite choyipa chilichonse iye anali ali kumeneko akulalikira uthenga ndipo abusa kumeneko anali nazo zotsutsana ndi paulo chifukwa iye anali atalalikira uthenga ndipo iwo ankati iye amalitembenuza dziko chadodolidwa ndipo iye anapita kumusi kwa nsewu ndipo uko kunali wambwebwe wang'ono mzimayi wa mzimu wambwebwe ndipo anapangidwa ganyu kuti azinene maulosi awa ndipo pamene iwo ankayenda mu nsewu iye ankamufuwulira paulo ndikuti iwo ndi anthu a mulungu amene akutiuza njira ya moyo ndipo paulo sanafune kuti ngerekeza muthandizire iye pa chilichonse chotero iye anangopotoloka ndipo anaudzudzula mzimu umenewo mwa mzimayiyo ndipo pamene zinatero izo zinayambitsa chipolowe ndipo pamene iwo anadzapeza kuti mzimu unali utamuchokera iye ndipo iye samathanso kulosera chotero amene anamuchita ganyo kunja uko ndipo mwina mwake ankamusamalira iye bwanji izo zinayambitsa chipolowe chachikulu ndipo iwo anamenyedwa ndi kukayikidwa mndende ndipo ine ndikhoza kulingalira paulo ndi sila atakhala kumbuyo mndende yaing'ono yakalija mabwalo ankati kumbuyo komwe kunja komwe akayidi ofunikira ankasungidwako kunali koyipa kwambiri koma iwo anali mkati ndipo pamene iwo anabwerera kutali iwo anayikidwa matangadza ine sindikudziwa chilichonse kodi inu nonse munayamba mwaonapo matangadza ine ndinakhalapo nawo mwayi wowawona iwo amawayika iwo mwako pa mapazi ako ndipo kenako iwo amadzawayika iwo mʼmanja mwako ndipo kenako nkuwayika iwo pa khosi pako ndipo iwe umakhala utakhala pamenepo ndipo chilango chachikulu chakutchaina momwe iwo ankachitira izo chinali chankhanza kwambiri ankawayika iwo mʼmatangadza amenewo ndi kuyika dontho la madzi dontho limodzi lokha pa nthawi likumagwera pamwamba pa mitu yawo monga choncho mpaka izo zinkangowapangitsa iwo misala iwo ankakhala pamenepo ndipo sankawapatsa iwo kanthu koti adye kapena kumwa monga choncho ndi awo maso awo ankakhoza kusanduka ndi chilichonse izo zinali chinthu choyipa basi iwo amanena kuti madontho ochepa oyambirira ndithudi kwa mwina mwake tsiku loyamba samakhala oyipa kwambiri koma iwo amanena kuti pakapita masiku angapo kuti madontho amenewo amamveka ngati matani 50 akugwa inu mukudziwa nthawi iliyonse amamenya pamalo omwewo chifukwa iwe sungathe kusuntha mutu wako iwe uli mʼmatangadza amenewo ndipo tangoganizana kuti paulo ndi sila chifukwa cholalikira uthenga anali atakhala mʼmalo akale auve amenewo ndipo mwina mwake makoswe ndi mbewa nsikidzi pa iwo ndi chilichonse ndi malo otani kwa munthu wolalikira uthenga ndipo ife timaganiza lero kuti ife timadandaula chifukwa ife tili ndi zinthu zovuta pang'ono taonani zomwe iwo ankachita ndipo podziwa chimene chinkawayembekezera mwina mwake kuphedwa mawu otsatira koma iwo anali okhulupirika iwo anali anakhalabe okhulupirika ndipo pafupifupi pakati pa usiku mmenemo ndipo ine ndikhoza kungoganiza momwe iwo akuyenera kuti ankamverera misana yawo itamamatira kudothera kale komwe akayidi ndipo ilo linali khate ndi china chilichonse zimene zinalipo mʼmasiku amenewo ndipo atagona pansi pakale polimba mina panali pansi padothi makosa kutamanga kuma kwera iwo kumankati mwazonsezo mwina obanda chakudya cha madzulo ndipata menyedwa mpaka iwo ankatuluka magazi ndi mabala ndipata tupa obanda dokotala wote awatsuke mabala awo kapena chili chonse chopewera matenda chimene tingagwiritse ntchito lero. Kapena china chake chonga icho. Anangu wakonyera iwo kumbuyo uko kuwaika iwo matangadza ndi kuwaika iwo muchochitika chimenecho. Koma iwo sankadandaula. Panalibe mawa amodzi odandaula amene anabwera kuchokera kwa iwo. Ndipo akudziwa mwina mwake mawa otsatira. Iwo akana oweruza kana waitanira iwo pamaso pa mfumu ndipo pamene iwo anatero kapena Sanhedrin. Ndipo iwo akanadzaphedwa chifukwa cholalikira za mpatuko izi. Zomwe zinkatchedwa masiku amenewo. Utenga umene ndithudi moona ntima timamenyanirana chikhulupiriro chomwecho lero. Ndiyeno pamene ife tiyamba kuganiza za iso ndiye mamayirosi amayamba kufupika pang'ono pakati pa wina ndi nzake nimwaona nthawi iliyonse pamene ife tiyamba kuganiza za zimenezo ndiyeno ife tikupeza kuti pafupifupi mkati mwa usiku Paulo ndi Sila akuyenera kuti ankayankhulana zokhudza Ambuye mpaka pakati pa usiku ndipo kenako iwo anayamba kuimba nyimbo nyimbo ina yabwino yakale ya Chikhristu oh ngati ife tingayimbe lero ife tingayimbe muli mphamvu mu magazi kapena oh momwe ine ndimkondera Yesu kapena chida chake monga choncho ndipo pamene iwo anayamba kuimba mwadzidzidzi chivomezi chinakantha malowo ndipo zindikirani momwe zinachitikira malo mounjika makoma a nyumba yakale ija pamwamba pa iwo ndi iwo ndi kuaphwanya iwo mpaka kufa icho chinawagwedezera makoma okutali ndi iwo ndipo osati zokhazo komanso icho chinaphwanya matangadza ndi zitsulo pa iwo ndipo anamasulidwa. Tsopano taganizani ku mapazi yawo, pa mikono yawo ndi pakhosi pawo, iwo anamasulidwa, aliyense wa iwo. Ndipo mʼmalo mwakuti ndende yayikulu iyo, yolemera ya Chiroma, iwagwere iwo, iyo inagwera kutali ndi iwo monga chonchi. Ndipo osati zokhazo, koma maonyolo ndi zinthu zinagwa kuchoka pa iwo, mwaona. Ameneyo ndi Mulungu wathu pamene ife tikhala okhulupirika, mwaona. Ife tikuyenera tizikhala okhulupirika. Ndipo bora ngati ife tili okhulupirika ndi ndipa ife tsopano ife mwina mwake sitingakhale mu maonekedwe a mtundu umenewo ife palibe aliyense wa ife amene angathe kukhala ine ndikuyembekeza ife sitikhala monga choncho koma tikhoza kukhala okhulupirika pa zomwe tikuyenera kutero zomwe tikuyenera kudutsamo nazo mwina mwake ndikuzunzidwa mwina mwake wina akukusekani inu mwina mwake munthu wina akumati ndiwe wa nthawi yakale ndiwe woyera wodzikudubuza kapena chilichonse imene wangafune kuti akutchuleni inu kapena kukusekani inu kapena china chake tiyeni tizikhala wokhulupirika chimodzimodzi basi chifukwa Mulungu amalemekeza kukhulupirika kwathu pa izo mofanana basi monga iye ankakhalira kulemekeza kukhulupirika kwawo kuchimene iwo anali iwo ankayenera kudutsamo nazo ndipo kenako mwadzidzidzi pamene wa mndende wa Chiroma kapena Kenturiyo akuyenera kukhala mlonda pa khomo akuyenera kuti anaganiza kuti usiku umenewo pamene Paulo ndi Sila ankayankhula palemba akuyenera kuti anaphunzira china chake chifukwa iye sankawadziwa amunawo koma iye akuyenera kuti ziwa mwanjira ina kapena anamva kuimba kwawo kapena china chake izo zinamupangitsa iye kudziwa mwansanga kuti iwo anali amuna oyera chifukwa inu maona iwo iye anali wa Chiroma ndipo iwo anali a Yuda ndipo iye anali wa chikunja ndipo iwo anali a Kristu koma kwa dino mnazindikira mwansanga pamene iye anapeza kuti panali kuti ndende inagwedezeka ndipo iye anadziwa kuti ayenera kudzayankhira chifukwa cha zimenezo mlonda inu mukukumbukira nthawi ya Eliya pamene iye anadzibisa yekha ndipo anakomana ndi mfumu Ahabu kunja uko ndipo anati ine ndinali mlonda ndipo moyo wanga ndithudi unamangidwa ndi munthu ndipo iye anandithawa ndipo iye anati chabwino iwe ulipira izo ndiye ndi moyo wako imeneyo ndiyo ntchito ya mlonda chotero iye anadzivundukula yekha ndipo anati iye anali Eliya mneneri ndipo anati mulole mfumu izipita Agagi ndipo iye anati iwe ulipira izo ndi moyo wako womwe ndipo iye anachita izo chotero ndiye ife tikupeza kuti Kenturiyo wa Chiroma uyu podziwa kuti iye akanadzayankha ndi moyo wake womwe pa izi anasirola lupanga lake atanguzindikira kuti iwo anali atapita ndipo anayamba kudzipha yekha kuchotsa moyo wake womwe malo moti adutse mu chilango zina za izo mwina mwake anavala matangadza mtundu omwewo ndi zina zotero mpaka iye anafa chotero iye anaganiza kuti angauthetsa iwo wonse ndipo anasirola lupanga lake ndikudzipha yekha koma mwansanga Paulo anafuula mokweza pamene iye anaona zimenezo ndipo anati usadzipwereke wekha pakuti ife tonse tili muno mugona ndipo munthu uyo anazindikira pamenepo kuti payenera kuti panali china chake chimene chinachitika izo zisanachitike zimene zinampangitsa mwamuna uyu kudziwa kuti iwo anali amuna achikhristu kapena amuna oyera chifukwa mwansanga iye anagwera pa mapazi awo ine ndikuganiza kuti iye anamva iwo akuimba nyimbo iye anamva iwo akuchitira umboni iye anamva zokambirana zawo tsopano tiyeni tingoganiza miniti yathuyu ngati kenturiyo wachiroma ameneyo anakhutitsidwa ndi kutsutsika chifukwa anawamva amuna awiriwo akayidi omenyedwa tsopano ife tikanali omasuka ndipo sitinamenyedwe kapena akayidi koma atamva umboni wawo unali ndi chikwaka choterocho mpaka zinamupangitsa iye kunena kuti kodi ndiyenera ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe ndiye ife tikuyenera tichite chiyani ndi chikwaka chathu mukuona ife tikuyenera tizichitira umboni inu anthu achichepere chilichonse chimenecho chili inu mukhoza kusamalalikira mwina mwake mulungu sana kuchitaneni inu kuti muzidzalalikira koma inu ngati ndinu mkazi wapakhomo kapena chilichonse chimene inu muli wachinyamata tiyeni tichite china chake mukudziwa zimenezo ndikukhala moyo umene ungawapangitsa anthu kunena kuti chabwino uyo ndi mkhristu akupitapoyo uyo ameneyo ndi mkhristu ndipo chotero ife tikupeza kuti munthu uyo akuyenera kuti anakhutitsidwa mwanjira ina ndi nyimbo zimenezo kapena chilichonse imene iwo ankachita amenemo kuti azindikire kuti iwo anali akhristu chotero iye anali ndi nyali ndipo pamene anadzalowa mkati ndipo naona kuti apo panayima paulo ndipo ngakhale akayidi kumbuyo uko panalibe aliyense wa iwo amene ankayesera kuti athawe aliyense anali ali pamenepo chotero iye anakweza mwamba lupanga lake ndipo anagwera pa mapazi a paulo ndi sila ndipo anati mabwana kodi ine ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe tsopano kodi inu munazindikira inu ndi ine lero ndipo pafupifupi atumiki onse kapena ena otero ife nthawi zonse timayesetsa kumuuza munthu zomwe sakuyenera kuti achite ife timati tsopano musiye kusuta kwanu musiye kunama kwanu musiye kuba kwanu musiye ichi kapena icho tsopano izo sizinali zimene munthuyo anafunsa iye sanati kodi ndikuyenera kusiya kuchita chiyani kuti ndipulumutsidwe iye anati kodi ndiyenera ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe mwaona ife timayesetsa kumawawuza iwo zomwe iwo ayenera kusiya kuchita mukuona ndipo nkumati chabwino ine ndikuyenera kuchita ichi icho kapena chinacho ayi mwaona limenelo sifunsolo kodi ndiyenera ndichite chiyani osati kodi ndisiye kuchita chiyani koma inu muzingochita zimene mukuyenera kuchita ndipo zina zonse za izo zidzatisamalira zokha kunama kwanu kuba kapena kumwa njuga ndi kuchita zinthu zomwe zili zoyipa izo zidzasiya mukachita zomwe paulo anayankha funso lake kodi ndikuyenera ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe iye anati khulupirira pa ambuye yesu khristu ndipo iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa tsopano chifukwa chimenene ndinaganiza kuti ndinene izi chifukwa anthu inu pano ambiri a inu anu ana anu anapulumutsidwa mwaona iwo ndi akhristu ine ndimasilira banja la mʼbale Evans anyamata achichepere awa pano kawirikawiri ndi ndani amene angamutenge wachinyamata nkumukhazika pamenepo ndi kumamumvetsera wina mlalika akuyankhula bwanji iwo amakhala ali kunja ndipo atapita kwina kwake atsikana ang'ono monga choncho ine ndinati kwa mbale fred ana ake bwanji iwo akhoza kungondimva ine ndi kunena chinthu chimodzi cholakwika iwo akhoza kukhala wokonzeka kuti azisiye izo pompano inu mwaona ndipo akhala ndi ulemu wapamwamba m'malo moka akhala kunja uko akuthamangathamanga kumangoyendayenda iwo amatero pamene iwo amva inu mukuyankhula zauthenga iwo amakhala wokonzeka kukhala pamenepo ndi kumamvetsera mukuona tsopano ine ndikudziwa kuti ife tonse timafuna timaganiza kuti ana athu ndizigawenga ndi zinthu monga zimenezo koma ife tiyenera tisiye zimenezo ine ndikukhulupirira kuti tikuyenera kukumbukira kuti ana awa ndi ana abwino kwambiri pa dziko lapansi chifukwa iwo ndi ana athu ndipo ife timawatengera iwo kwa mulungu tsopano chipulumutso chanu sikidzampulumutsa mwana ameneyo koma tsopano paulo anati khulupirira pa ambuye yesu khristu ndipo iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa tsopano kodi iye ankatanthauza chiyani ponena zimenezo iye sankatanthauza kuti chifukwa chakuti iwo anapulumutsidwa kuti nyumba yawo idzapulumutsidwa nawo iye ankatanthauza ichi kuti chifukwa iwo anali ngati iye anali ndi chikhulupiriro chokwanira kuti apulumutsidwe iye mwini kuchuluka kwa chikhulupiriro chake chomwecho chimene iye anali nacho kwa iye mwini chikanagwira ntchito kwa ana ake mukuona chimene ine ndikutanthauza tsopano ine ndili ndi ana anga apo pali mwananga wamwamuna wang'ono joseph billy sara rebeka chabwino tsopano ine ndikufuna kudzamuona aliyense wa iwo wantchito mu uthenga akuchita china chake ine ndikufuna ndidzawaone iwo atapulumutsidwa ndikudzazidwa ndi mzimu oyera tsopano ine ndawapereka iwo kwa mulungu ndikuti ine ndikugwiritsitsabe kwa mulungu chifukwa cha iwo mukuona ndipo ine ndikukhulupirira iwo adzapulumutsidwa mmodzi aliyense wa iwo mukuona ine ndikukhulupirira kuti iwo adzapulumutsidwa ndipo ine ndidzakhala nawo iwo kumbali inayo ndipo ndipo ine sindikukhulupirira kuti chipulumutso changa chidzawapulumutsa iwo ayi koma chikhulupiriro changa mwa mulungu chidzachita izo ine maona chikhulupiriro changa kukhulupirira kuti mulungu adzachita izo ndipo zidzawapangitsa iwo kubwera kwa khristu ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndi pamene anthu inu mukupempherera ana anu ndipo ndi chifukwa chake ana anu ali ndi makhalidwe ndipo dona weniweni ndi njonda mu mbado wolusa uno umene ife tikukhalamo komabe iwo ali ndi ilo gawo limenelo la iwo limene lili lapamwamba limene ine ndikulidziwa mwa ana aliwonse mukuona chabwino ine ndikuganiza chifukwa chake ndi chifukwa cha mapemphero anu kwa iwo ndipo mwawapereka iwo kwa mulungu ndipo mukugwiritsitsa wodani tsopano wachiroma anati kodi ndichite chiyani iye anangodzifunsira yekha iye anati kodi ndichite chiyani ndipo iye anati khulupirira bambo ya yesu khristu ndipo iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa mukuona tsopano ife tili nacho chinthu chimodzi choti tichite tiyeni tibwerere m'mbuyo kwa miniti yokha kuti tipeze china chake kuti ndilondolerepo mutu wanga tsopano ndi izi tiyeni timutenge mwamuna wokalamba amene ine ndikumudziwa mu baibulo dzina lake yobu tsopano yobu anali munthu wopambana panalibe aliyense wofanana ndi iye masiku ake yobu anali mneneri ndipo anthu ankabwera kuchokera kutali ndi pafupi kudzamumvetsera yobu ndipo mulungu anamudalitsa iye ndipo iye anali atachita bwino iye anali munthu wolemera iye anali ndi masauzande ang'ombe ndi nkhosa ndi zinthu zimene iye anali nazo ndipo bwanji iye anati pamene iye apita kunja misiwu akalonga ang'ono ochokera kumawa ndiwo amagi akasiri anzeru mumudziwa iwo ankanena kuti amati iwo ankagwada pamaso pake kuti adzangofunsira mawu a nzeru zake mukuona iye anali munthu wa nzeru iye anali mneneri ndipo chotero njerekezi anayang'ana pansi ndipo iye anaona kuti yobu anali munthu wa nzeru chotero ine ndikuonetsani mwe munthu wa nzeru amachitira tsopano kubwerera kumutu yanu ndi nyumba yanu yobu anati pamene iye anaona chilichonse chinali mudongosolo labwino monga nyumba zanu zilili tsopano iye anati inu mukudziwa ana anga anakwatira ndipo anachokapo koma anati mwina mwake mmodzi wa iwo akhoza kukhala kuti wachimwa tsopano apo panali chofunikira chimodzi chimene mulungu anali nacho icho chinali nsembe yopsereza iye anati tsopano ine sindi iye sankakhulupirira kuti ana ake achimwa koma anati mwina iwo angachimwe chifukwa akuchezerana wina ndi nzake ndipo akumapita kumaphwando ku nyumba za wina ndi nzake ndi zina zotero ndipo akusakanizana ine ndikukaniza ndi zina zotero iye anati ngati mmodzi wa iwo wachimwa chotero ambuye ine ndikubweretsa nsembe yopsereza ndipo ndikudzapereka nsembe yopsereza iyi ya mwana wanga mukuona ndipo ndizo zonse zomwe iye ankadziwa kuti achite ndizo zonse zimene mulungu ankafuna nsembe yopsereza ndi zomwe zonse zomwe iye ankafuna chabwino ndiye pamene ola lalikulu lapakati pa usiku linafika ndipo linadzakantha ndipo yobu wosauka anali mchikhalire chimene iye anali iye inu mukudziwa iye anataya ng'ombe zake zonse nkhosa zake zonse ndipo mikuntho inabwera inadzapha ana ake moto unawutcha ntchito ake ndipo iye ana thanzi lake lomwe linalephera ndipo ankakhala kuseri kwa nyumba pa mulu wa phulusa ndipo thupi lake lomwe linabuka ndi zithupsa mpaka iye anatenga chidutswa chaphale ndi kumakhulira anacho zilonda zakezo ndipo ngakhale mkazi wake anapumudwa naye ndipo anabwera ndikuti yobu tsopano tiyeni tingokhala ngati taganiza momwe iye ananenera tsopano taonani apo pakhala yobu iye anakhala pamenepo usiku wonse pamenepo panakhala atonthozi ake atatembenuzira misana yawo kwa iye ndipo amuwuza iye kuti wachimwa ameneyo ndi membala wa mpingo limenelo ndi gulu la madikoni kapena chilichonse chomwe icho chili cha mpingo anabwera uko kuti adzamuone iye ndipo anakhala masiku 7 kumeneko ndipo akumuwuzabe iye yobu iwe ukhoza kungovomereza chifukwa iwe wachimwa chifukwa mulungu sangalole kuti munthu wolungama azunzike chomwecho koma mulungu amalola kuti munthu wolungama azunzike monga chomwecho mwaona mulungu nthawi zina izo zinthu zimenezo zimachitika chifukwa tachimwa koma nthawi zina ndi kumuyesa woyera mtima m'malo mwa mulanga wochimwa chotero ife tikupeza kuti yobu anali munthu wolungama chonchobe ndipo mulungu ankamuyesa iye chifukwa satana anati ndithudi pamene iye anabwera pamaso pa mulungu ndi ana amuna amulungu iya anati chifuwa mulungu anati kwa iye yonali uli kuti iya anati oo ndimango yenda yenda uku ndi uko choku yera ndiyo tsika patziko la pansi anati kuduwa muka nzira ntumiki wanga yobu iye ndi mtu wangu ilo alibari yense patziko la pansi ufana nandiye mulungu anagondwira nazo zimenezo oo iya mango konda kukala ndi wanchito amene iye angate kumuda lira iya anati alibe mtu wina patziko la pansi ufana nandiye mugona anati iye ndi mtu wangu ilo ndipo yuzo zinali magaza Yesu Kristu asa na ketsebe mkona ndipo ya anati iye ndi mtu wangu ilo iye ndi wolungama iye ndi wowongoka palibe ofana na ndi iye satana anati o ndithudi taonani zomwe inu mwamuchitira iye inu mwamupatsa iye chilichonse iye ali ndi manyumba ali ndi ana ali ndi ng'ombe iye ali ndi chilichonse limene yakufuna ndithudi aliyense akhoza kukutumikirani inu monga choncho anati mudzandilole ine ndidzakhale naye iye nthawi imodzi ine ndidzamupangitsa iye kuti akutukwaneni inu pamaso panu iye anati satana iye ali mdzanja lako koma iwe usatenge moyo wake tsopano icho chinali chidaliro cha mulungu kuti neneri wake sadzamukhumudwitsa iye mukuona ndipo iye akudalira inu ndi ine kuti ife sitidzamulephera iye ndipo kenako iye ndipo iye anati iye usatenge moyo wake ndipo satana anachita chilichonse kupatula kutenga moyo wake anali anaphedwa ndipo ng'ombe zake zinaphedwa ndipo chilichonse china chuma chake chonse chinatayika ndipo iye anataya thanzi lake ndi chilichonse kupatula moyo wake anakhala kunja uko ndipo amakula zithupsa zake ndipo mkazi wake anabwera pachitseko ndipo satana anadzalowa mwa iye anati iwe anayang'ana kunja uko anati bwanji osamutukwana mulungu ndikufa anati iwe ukuoneka wompetsa chisoni kwambiri iye anati iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa mukuona tsopano iye sananene kuti iye anali wopusa anati iye amayankhula ngati mmodzi mukuona anati iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa anati ambuye anapereka ndipo ambuye atenga lidalitsike dzina la Ambuye mukuona mwakuyankhula kwina ndinabwera pa dziko wamaliseche iye anati wamaliseche ndidzabwerera koma lidalitsike dzina la Ambuye muli monse ine ndinalibe kalikonse pamene ndinkabwera kuno ndipo ine ndidzachoka wopanda kanthu komabe lidalitsike dzina la Ambuye oh my inu mukudziwa mulungu amangomulola satana kuti ati yese ife modalika chonchi ndipo kenako iye amatopa nazo inu mwaona chotero iye anaona iye satana anamusiya iye pamenepo koma bilidadi ndi onsewo anakhalabe pamenepo ndipo anati bwanji iwe unali wochima wanseli koma yobu anayima njipa izi ine siwochimwa mukuona yobu iwe wa ukuchita iwe sukufuna kuvomereza izo mwaona chifukwa ndiwe wochima wanseli iwe ukuchita izo mwanseli ndipo mulungu akukulanga chifukwa cha izo chotero ndicho chifukwa chake zinthu zikukuyendera iwe momwe zikuchitikiramo koma iye anati ayi bwana ine sindine wochimwa chifukwa iye anayima njii pa chilungamo cha mulungu chimenecho nsembe yopsereza ija iye anali atapereka iyo ndizo zonse zimene iye ankayenera kuti apereke ndizo zonse zomwe mulungu ankafuna ndipo kodi ino munazindikira mzimu wa mulungu utabwera pa aneneri ndipo chilichonse nkukhala bwino inu mwaona mulungu anabwezeretsanso chiyani kwa yobu iye anabwezeretsanso kwa iye zake kumene iye anali ndi ng'ombe 10,000 iye anamupatsa ng'ombe 20,000 kumene iye anali ndi nkhosa 40,000 iye anamupatsa iye nkhosa 80,000 mukuona ndipo iye anabwezeretsa chilichonse kubwerera kwa iye chimene iye anali nacho ndipo inu mukuzindikira ilo linati ndipo iye anabwezeretsa ana ake 7 mukuona iye anamupatsa yobu ana ake 7 osati sanamupatse iye ana ena 7 koma iye anamupatsa yobu ana ake 7 tsopano kodi icho chinali chiyani nyumba yake yobu ndi nyumba yako chifukwa iye anali wolungama chifukwa iye ankayima pa chilichonse chimene mulungu anatipatsa ife kuti tikhale olungama kapena anamupatsa iye anali woti apereke nsembe yopsereza ija ndipo iye ankadziwa kuti amenewo anali mawu a mulungu ndipo iwo saka analephera chotero kodi inu munayamba mwaganizapo kumene ana amenewo anali iwo anali kumwamba akumuyembekezera iye mukuona iye ali ndi iwo lero ndipo mulungu anapulumutsa ana a yobu iwo anali kumwamba akumuyembekezera iye mukuona tsopano ngati yobu akanachitapo pa chinthu chomwecho chimene mulungu anamuwuza iye kuti achite chinthu chokhacho chimene chikanakhala chilungamo chinali kupereka nsembe yophiriza chimene chinali chilungamo ndipo iye anapulumutsa Yobu ndi nyumba yake. Ndiye cholungama ndi chiyani pamaso pa Mulungu? Ukhulupirire pa Ambuye Yesu Khristu ndipo iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa. Chotero ngati ine ndikukhulupirira mʼmalo mwa nyumba yanga ndipo inu mukukhulupirira mʼmalo mwa nyumba yanu pokhulupirira zimenezo, mpamene ife timadalira Mulungu, Mulungu amawerengera chikhulupiriro chathu chomwe monga iye anachitira Abrahamu kapena Yobu kapena aliyense wa iwo kukhala chilungamo. Inu maona? Chotero, kwapatsidwa kwa ife chilungamo. Ndipo umo, ndi momwe iwe, ndi ababanja ako, mudza pulumutsidwire. Oi, ndikuganiza ndi chinthu chodabwitsa. Chotero ndiye, sizokhazo, koma ine ndikugwiritsitsa za mbale aliyense. Abale anga onse, mulongo wanga, ine sindikungogwiritsitsira izo zokha, koma ndikugwiritsitsira munthu aliyense yemwe ali mu mpingo wanga. Ine ndikugwiritsitsira inu nonse. Ine ndikufuna kuti inu mundigwiritsitsire ine chifukwa cha chilungamo cha chikhulupiriro. Ife sitikuswa kupereka nsembe yopyereza. Khristu ndi nsembe yathu. Koma ife tikuyenera kukhala ndi chikhulupiriro mu nsembe imene Khristu anapanga, kuti iye anatipangira ife mtundu wa lonjezo uwu. Kuti chilichonse chimene muwapempha Atate mudzina langa, icho ine ndidzachichita. Pamene inu mupemphera, muzikhulupirira kuti mwalandira chimene mwapemphacho. Ndipo mudzakhala nacho icho. Tsopano ngati ine ndikupemphera kuti Mulungu apulumutse ana azaka za matini awa, ndipo ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse iye adzachita izo. Ndikuona kuti ndi momwe Yobu anayimira kuti oh, tamuonani mwana uyu momwe iye akuchitira. Ine sindikusamala zimene nyamata yakuchita kapena zomwe mtsikana yakuchita. Ine ndamuyikabe mwana ameneyo mdzanja la Mulungu wamphamvu zonse ndi wanga. Ine ndi nyumba yanga tidzapulumutsidwa, mukuona? Chifukwa ine, ngakhale ine ndidzapite iwo asanapite, koma mwanjira ina, iwo asanachoke kuno, Mulungu adzawatembenuza iwo molondola pansi mkanjirako. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Mwanjira ina, inzake, iye adzazipanga izo kuti zidzakhale zowavuta kwambiri iwowo. Mpaka iwo adzayenera kuti adzachite izo, mukuona? Ndiwo umo ndi momwe ndimakhulupirira ndi iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa. Ine ndawaonapo ambiri amene ine ndawaonapo iwo akubwera misonkhano yanga. Nthawi zambiri mnyamata wachikulire amabwera kumeneko amene wakhala wovuta moyo wake wonse. Iye amadzagwa pa maondo ake ndi kuyamba kulira. Amadzukapo amati chabwino. Ndinali ndi amayi okondedwa. Oh, ngati iwo ali kumwamba usiku uno, ine ndikudziwa iwo akuyangʼana pansi, ndipo iwo ndi wokondwa kundiona ine paguwa ili. Mukuona chomwe icho chili. Amayi akale amenewa anapemphera ndi kukhulupirira. Maona, iwo anapita kalekale, koma apa pali mapemphero amenewo. Chifukwa chilungamo, onani, yako ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa. Mulungu amadziwa momwe angagwirire ntchito. Iye amadziwa momwe angachitire. Iye amadziwa momwe angachitire chilichonse molondola. Monga ine ndinanenera tsiku lina, pamene ife tibadwa mwa mzimu wa Mulungu, Mulungu siwofowoka pamalo amodzi ndi wamphamvu pena. Ngati inu muli ndi mthunzi wapang'ono wa Mulungu mwa inu, kadontho kakang'ono chabe ka Mulungu, ndiye kuti inu muli nazo mphamvu zonse. Inu muli nayo mphamvu yokwanira mwa inu kuti mupange dziko ndi kupita kukakhalamo mwa ilo. Koma ndithudi mphamvu imeneyo imalamuliridwa ndi chikhulupiriro. Ngati zikanapanda kutero, ife tonse tikanakhala ndi dziko kunja uko tikukhalamo mʼmenemo. Koma ngati inu muli mwana wamwamuna wa Mulungu kapena mwana wamkazi wa Mulungu, inu muli nayo mphamvu ya Mulungu mwa inu, mukuona? Chotero ndiye inu lamulo limenelo limagwirizira chikhulupiriro chimenecho kwa chinthu china chake. Tsopano tiye nditenge mwachitsanzo tonsefe. Ife tinganene kuti nthawi ina tinanamapo, ife timaba, ife timatukwana ndi kulumbira ndi kuchita chilichonse chimene chili cholakwika chabwino. Tsiku lina pamene ife tinamulandira Khristu, kodi iye anachita chiyani? Iye anatsegula mwansanga pamene ife tinamulandira iye. Izo ndi zachikhulupiriro, monga momwe Paulo anamuwuzira Wachiroma kuti achite. Akhulupirire ndendende basi zomwe Yobu anachita, kukhulupirira, mukuona? Ndipo mwansanga titangolandira Khristu ngati mpulumutsi wathu. Nthawi yomweyo tinalandira chikhulupiriro chokwanira. Mpaka tinachokapo, osanamanso, osamabanso, osamachitanso bodza, mukuona? Ayi. Bwanji, ife tinakwera pamwamba pa tchimo limenelo limene ife tinkakonda kumakweramo. Ife tinapatsidwa chikhulupiriro chochuluka chomwecho potero. Bwanji, chifukwa chakuti ife timakhulupirira kuti ndife opulumutsidwa. Kulondola uko, ife tikukhulupirira pano kuti tinapulumutsidwa. Chotero ndiye ife timakwera pamwamba pa izo, chifukwa ife timakhulupirira kuti ndife opulumutsidwa. Tsopano, mvetserani kwa izi ine ndisinafike kumafunsowa. Mukuona, mʼbale Mulungu, ine ndikupatsani inu chinsinsi chaching'ono cha ine mwine. Mukuona? Ine ndikuganiza nthawi zambiri inu mwakhala mukudabwa momwe ine ndimaonera masomphenya amenewo ndi zinthu. Chimene chimapangitsa izo ndi chifukwa chakuti pamene iye anakumana nane usiku umenewo ndipo nkundiuza ine kuti maona kuti izi zikanadzachitika ine ndimakhulupirira izo ine ndimakhulupirira izo mwaulemu ndipo ine ndimapita kukapempherera odwala ngati ine ndikhala ndikumvelera kuti china chake chikufuna kuti chichitike iwo akukonzekera kuti akhale bwino chotero nthawi zonse pafupifupi zimakhala zolondola ndipo umo ndimomwe tikuyenera tizichitira ndi banja lathu ndi chilichonse chimene tingachipempherere ife tikuyenera tizipemphera ndipo mulungu amalemekeza chikhulupiriro ndi mwaona kukhulupirira izo ife tikuyenera tizikhulupirira kuti izo ndi zoona tsopano ndi mulungu wapang'ono ameneyo pamene inu munati inde ambuye yesu ndine wochimwa sindine woyenera chikondi chanu koma inu munandikonda ine kuti ndikulandireni inu ngati mpulumutsi wanga nthawi yomweyo inu munayenda kuchoka pamenepo ndipo icho ndi chiyani icho inu munasiya bodza lanu munasiya kunama munasiya kuba munasiya kuchita zinthu zimene simuyenera kuti muzichita chifukwa chiyani chifukwa inu mumakhulupirira kuti ndinu mkhristu ndipo chifukwa inu mumakhulupirira kuti ndinu mkhristu inu mumanyamuka kuchoka kuzimenezo inu mwafika pa mulingo wina tsopano mukuona tsopano ngati inu mukudwala apa pali machiritso inu mungokhulupirira izo tsopano inu simungazipange nokha kukhulupirira zimenezo icho chikuyenera kukhala china chake chitachitika kwa inu chimodzimodzi monga kutembenuka kwanu icho chikuyenera kuchitika ine ndimamuuza mkazi wanga tsiku lina mmene ndimamukondera iye chotero ine sindikuganiza kuti iye akufuna kuti ndiyankhuleza izi koma ndimazichita mwamseri chotero ndikuganiza nditha kuchita izo pagulu pompano ine ndimamuuza iye zamomwe ndimamukondera iye ndimomwe ndakhala ndikumukondera iye kuyambira pachiyambi pomwe ine ndinati izo sizimapanga kusiyana kulikonse iye anati oh bill iye ananena momwe kukamba zamomwe iye ankanenepera tsitsi lake likusanduka la imvi ine ndinati wokondedwa iwe utha kukhala wonenepa chomwecho ndi wopanda tsitsi ine ndingamakukondebe iwe chimodzimodzi basi mukuona chifukwa pakuyenera kukhala china chake pamenepo chimene uyenera chiyenera iwe ukuyenera kukumana nacho chakuti iwe ukumukonda wina wake ndipo pokhapokha ngati munthu ameneyo akumukonda munthu winayo izi ndi za inu atsikana achichepere omwe simunakwatiwe mwaona ndi anyamata inu pamene inu mukumana ndi mtsikana amene inu mukumukonda ndipo pali china chake chimene inu mukudziwa kuti mukumukondera iye ndipo ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo kapena mukonda iye ndi izo inu simusamala kaya iye ndiwooneka bwino kapena ngati iye siwooneka bwino kapena mkaziyo ndiwokongola kapena ayi zimenezo zilibe ntchito koma inu mumawakonda iwo chimodzimodzi basi tsopano inu kuli bwino muziyang'anitsitsa kukhala ngati kugwiritsitsa pafupi pamenepo chifukwa ndicho inu mukuyandikira kwanu pamenepo ndipo ine izo ukwati wokhazikika kunja kwa zimenezo ndithu ndi udzagwa kapena sudzakhala wopambana sudzakhala wosangalala tsopano ine ndinanena zimenezo kuti ndifike ku chinthu chimodzi imene ine ndikufuna kuti ndinene anzanga kutembenuka kunja kwa chinthu chomwecho sikungakhalitse nakonso iko sikungatero pamene ine mupita ku tchalichi ndipo inu mukati chabwino ine ndikajoyina tchalichi ndipo ine ndibatizidwa ngati izo kuchokera mu mtima wachikondi kwa mulungu kumeneko izo sitidzapita kulikonse inu basi zonse zomwe inu mungachite ndikujoyina mpingo ndikubatizidwa koma pamene inu mutembenuzidwira kwa khristu chikondi kwa khristu ndiye inu mumadziwunjikira chikhulupiriro mwa khristu chimodzimodzi monga momwe mungachitire kwa mkazi wanu kapena kwa mamuna wanu inu mumasonkhanitsa chikhulupiriro kuti mukuyenda mu chikhulupiriro chimenecho ine sindikudziwa inu basi china chake chokhudza inu inu mwangokhala ndi china chake chimene chimakuzikani inu pamenepo inu mwaona chabwino ndimomwe izo zimakhalira ndi khristu ndipo chimene khristu anena inu muzichikhulupirira icho ndipo inu muzingokhala nacho icho ndipo njira yake ndi imeneyo izo zimangokukwezani inu pamwamba pa izo ndipo mulungu amazikwaniritsa izo ndi kudzakwaniritsa lonjezo lake ngati iwe ukhulupirira pa ambuye yesu khristu iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa chotero tsopano ine ndinangoganiza kuti ndinene zimenezo ndipo ine ndatenga nthawi yochuluka kwambiri ya izo maminiti sati kuti ndinene zimenezo koma inu mukudziwa zimene ndikutanthauza tsopano ndi chimene izo zili ngati mungakhulupirire pa ambuye yesu khristu osati kokha ku chipulumutso cha iwe mwini kwa wokondedwa anu kwa machiritso a mwanayo kapena kwa amayi kapena kwa chilichonse chimene inu mukuchikhumba chimene chili cholondola ndipo inu mukudziwa ngati mukufuna china chake chimene sichinali chabwino inu simukanakhala ndi chikhulupiriro chokwanira kuti mumufunse mulungu poyamba chifukwa inu mukudziwa izo sizabwino mwaona ngati inu muliwoona mtima ndipo mukudziwa kuti ndizoona ndiye inu mukhoza kumupempha Mulungu ndi mtima wabwinobwino podziwa kuti sicholinga chadyera ndipo chokhumba chanu ndi cholinga chanu ndi cholondola ndendende ndiye mufunseni Mulungu ndipo monga mwana mukhulupirire kuti mulandira izo ndipo inu mulandire izo tsopano ine ndikudziwa zimenezo tsopano ine ndinabwera kwa Khristu pamene ine ndinali pafupifupi usinkhu wa mmodzi wa anyamatawa pano ine ndikuganiza ine ndinali pafupifupi usinkhu wa zaka 20 ndipo ine ndamutumikira iye nthawi yonseyi ndipo ndili ndi 52 ndikhala 53 tsiku lobadwa langa ndipo ndikhoza kunena moona mtima kuti sindinamufunsepo Khristu moona mtima kufuna chilichonse ndiko kuti ndi tsopano kumupempha iye moona mtima chomwecho chilichonse chimene chinali cholondola koma chimene iye anapereka kwa ine kapena anandiwuza ine chifukwa chimene iye sakanakhoza kuchita icho ndipo kenako pamapeto ndinadzapeza kuti chinali chinthu chabwino kuti sindinalandire icho mwaona koma ingokumbukirani pamene inu mukhulupirira pa iye muzikhala ndi chikhulupiriro mwa iye ndi kumamudalira iye musati musamazikankhireko nokha kuti mukachite izo muzingokhala ndi iye ndi kumazilingalira izo monga ngati inu ngati ine ndimabwera kwa mbali welch kuno kudzabwereka madola 1000 ine ndikuganiza kuti sindingawapeze iwo chifukwa iye mwina sangakhale nawo iwo koma ngati iye atakhala nawo iwo ndipo ine ndikhoza kuwapeza iwo tsopano ndikhoza kubwera ndikuyesera kuti ndimuwuze nkhaniyo ndikhoza kubwera ndikuti welch ndipatse ine 1000 imeneyo sinjira yochitira izo imeneyo sinjira yomupemphera Mulungu ine ndingabwere ine ndingati kwa mbale welch ine ndingati kodi ine ndingayankhule nanu maminiti pang'ono mbale welch ndithudi mbale Branham kupita mbali m'modzi ndikukhala pansi ine ndingati mbale welch chinthu choyambirira ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu kodi muli ndi madola 1000 omwe mungandipatse ine chabwino iye ngati iye ife ndife abwenzi kapena iye angakhale akundifunsa ine kapena ine iye kapena m'modzi wa inu abale izo zingakhale chimodzimodzi ife tingati inde tsopano apa pali chifukwa chake zimene ine ndikufuna ine ndingakhale pansi ndikumuonetsa iye ine ndingati mbale welch ine ndili kuno munsonkhano ine mwantheradi ndikutsutsana nawo iwo ine ndikuyenera kuchoka mtawuni ndipo ndi ndingongole ya madola 1000 ine ndikungoyenera kukhala nazo ndalama kuchokera kwina kwake ambuye anachika icho pa mtima panga kuti ndibwere kwa inu ndipo ndidzafotokoze kwa inu tsopano kuchokera ku msonkhano wina umene ine ndinali nawo kumalo ena ake ine ndili ndi madola 1000 amene akubwera zomwe zidzakhale pafupifupi miyezi itatu kuchokera pano ine ndikhoza kudzakubwezerani inu ndidzakupatsani inu ndi chongola dzanja ngati mukufuna ndipo kungozika izo zonse pansi ndikuzifotokoza izo kwa iye bwanji ine sindikufuna kuchoka mtawuni imeneyo monga choncho ndi chinthu choyipa pa dzina langa ngati ndingachite zimenezo ndiyeno iwo adzanena kuti iye sikanthu koma wachinyengo ndi wakuba ndipo akuchoka mtawuni muno atasiya ngongole mukuona chimene ine ndikutanthauza ine ndingafotokoze izo kwa inu titakhala pansi ngati mbale ndikukambirana nanu zimenezo chabwino ine ndikukhulupirira ngati ine ndingachite zimenezo ndipo mumandikonda ine momwe mumachitira inu mungachite chilichonse inu mukhoza kupinyolitsa galimoto kapena kukulitsa china chake kuchokera mnyumba kuti mupeze ndalamayo tsopano mwaona inu mungachite zimenezo aliyense wa inu angatero ndipo ine ndingatero kwa inu koma izo zingakhale chinthu choyenera kuchita ndikubwera kudzakhala pansi ndikukambirana wina ndi nzake kulola kukudziwitsani inu inu mwaona kufotokoza kumverera kwathu kwa wina ndi nzake ndinu bwenzi langa ndi chifukwa chake ine ndabwera kwa inu tsopano umo ndi bomwe zilili ndi Khristu kuti inu ndi ambuye wanga ine ndikudwala ine adokotala kuti sangachite kalikonse pa ine koma kumene ndikudziwa inu mungathe chifukwa inu ndi ambuye wanga ndipo basi mungoyankhula izo ndi iye mpaka inu mutamverera ndiye kuti mwalandira izo ndipo ndiye chikhulupiriro chanu chikhulupiriro ndi chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeredwa umboni wa zinthu zosaoneka ndipo ine pamene ine ndimverera mwanjira imeneyo izo zili chimodzimodzi basi ngati kuti ndalandira izo ndithudi ine ndizipitirira chifukwa ine ndili nazo izo mwaona ine ndatero tsopano iye wandilonjeza kale kuti ine ndili nazo izo chotero izo zathetsa zimenezo ndipo ndimangogwiritsitsabe kumadikirira potsiriza chinthu choyamba ino mukudziwa apa izo zikubwera zikutsanulidwa kuchokera m'makonde akumwamba ndipo inu inu kulandira izo kumati zimenezo nimaona iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsiwa ndipo ngati simudziwaona iwo onse akupulumutsiwa musanachoke pa dziko lapansi inu mudza iwo atsakakhalako kumeneko pamene inu mudzakafika nthawi pamene kudza kwakukulu kudzafike iwo atsakakhala kumeneko tsopano inu mukumvetsa chimene ndikutanthauza mukuona izo ndi mwachikhulupiriro ife timachita chilichonse kukhulupirira pa ambuye khulupirirani pa ambuye chifukwa cha ntchito khulupirirani pa ambuye kuti musake akupatseni inu mkazi amene mukuyenera kukhala naye mukhulupirire pa ambuye kuti akupatseni inu mwamuna amene mukuyenera kudzakwatiwa naye khulupirirani pa ambuye kuti akutumizireni mipando ina yatsopano kapena ngati mbiya ikhala yopanda kanthu ndipo mtsuko ukauma ndipo mulibe chakudya ndipo ana ali ndi njala khulupirirani pa ambuye khulupirirani pa ambuye pa chilichonse maona bola ngati izo zili zabwino mungokhulupirira pa ambuye ndipo inu mudza maona izo zidzabwera ine sindinazionepo izo zikulephera moyo wanga onse mulungu akudalitseni inu nanga bwanji inu mundiwerengere ena amafunso amenewo kodi inu mungandiwerengere ine ine ndikuyembekeza kuti ndiwakhoza bwino amenewa ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu motalika kwambiri tsopano pafupifupi mwina mwake pafupifupi maminiti 10 ndipo ndimupatsa jime kanthawi pang'ono kuti tiwerenge iwo kumeneko kuti tione ngati ndipo iwo akhala andifunsa ine mosapsipsiritsa pomwepo ndipo chotero ngati ndilephera kuwanena iwo bwino inu mumvetsa koma inu mukumvetsa chimene ine ndikutanthauza tsopano kuti mukhulupirire khulupirirani pa ambuye yesu khristu ndipo iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsiwa mukhulupirire chifukwa cha inu eni ndipo mukhulupirire kwa nyumba yanu ndipo mudzakhala nazo izo mukuti chabwino adokotala anati sindikhala bwino chabwino ngati inu mungakhulupirire pa ambuye inu mukhoza kukhala bwino chabwino ine sindikugwira ntchito koma ngati inu mungakhulupirire pa ambuye maona ndipo inu mudzayipeza ntchito ndipo ine sindikudziwa choti ndichite pa nkhani iyi khulupirirani pa ambuye taonani pamene izo zimandiyika ine pakali pano ndi mkazi apo ine nthawi zonse ndinkaganiza kuti ambuye ankafuna kuti ine ndisamuke kuje pasumbewo tsopano izo zinafika pamalo mpaka ine ndinangodzipereka ndekha kwa iye chotero ndine pano iye akudziwa pamene ine ndili pomwe pano usiku uno chotero ndipo kulikonse kumene iye akufuna kuti ine ndipite ine ndidzapita ndipo chimene iye akufuna kuti ine ndichite ine ndidzachichita icho ndipo ine ndidzakhala motsatira mpaka iye atandiuza ine inu mwaona chabwino jime uli nawo iwo mnyamata wanga pamene mkwatulo udzachitika kodi mabanja onse awokhulupirira mkazi ndi ana adzapita iwo ali mchikhulupiriro ndipo akudalira mwa yesu khristu ngati ambuye inde kodi banja lonse lidzapitamo mkwatulo mwaona inde mukuona tsopano ngati inu mungazindikire mkwatulo udzakhala chinthu chochitika konsekonse ndipo kodi inu nonse munamvetsa bwino phunziro lija la mulungu inu nonse munalimvetsa ilo bwino zamomwe ife tayandikira pa nthawiyo masabata 70 a daniele inu nonse munalipo la mulungu sichoncho inu iya chabwino ine ndikuganiza mbale welch inu muli nayo tepi yake ndipo ena inu mukhoza kuisewera iyo ndipo muli ndi mapu ake ndikukhulupirira sichoncho inu ndipo inu mungojambula iwo ndipo kwa iwo amene sanali pano mwina mwake mufotokoze izo kwa iwo inu mwaona kuti iwo akhoza kumvetsa izo ine ndikufuna kuti inu mungoona mwa malemba kuti ine ndilibe mawu amodzi oti ndinene mu izo malemba amangotsimikizira izo kuti ife tili pa nthawi ya kumapeto tsopano ife timayankhula lero abale inu mukuti chabwino mbale Branham ngati inu mukukhulupirira kuti mkwatulo uli pafupi chomwecho ndiye mchifukwa chiyani inu mumapita kukawedza ngati ndingayike malingaliro anga kwa izo mowirikiza izo zikhoza kukubalalitsa iwe pamene woganizira za mateni amasauzande a anthu kunja kuno mutchimo amene sakumudziwa khristu ndipo ine ndikaganiza kuti ndine pano kodi ndichite chiyani koma ndi izi zomwe ine ndimaganiza sindingathe kupulumutsa mmodzi mukhapokha mulungu atawayitana iwo mukuona ine sindingakhoze kuchita zimenezo ndipo ine sindingakhoze kuwapulumutsa iwo muli monse koma onse amene atate andipatsa ine azadza kwa ine chotero ngati iye sandiuza ine kuti ndipite ndiye ine ndingachite chiyani inu mwaona chotero chinthu chimene ine ndimachita ndikuti ndisakhale wotopa nazo izo zikhoza kukhala zoyipa kuposa kale ndine wokondwa nazo izo ine basi ndimakhala wokonzeka ndiponso wokonzekera inu mukudziwa pamene iwo ubwera ambuye ine ndili pano ine ndikungodikirira ndipo tsopano ndizi zomwe zimachitika oyera wokwatulidwa monga inu munazindikira pachojambula la Mulungu tsopano abala chipentekoste oyambirira kapena abala chipentekoste omalizira musapereke zimenezo mipingo yakumbuyo iyo ili ndi malo wokwanira uko ine sindikukhulupirira koma ine ndikukhulupirira kuti mkhristu aliyense wobadwa mwatsopano ndipo ife timabadwa mwatsopano chotani pamene ife tikhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu mwaona ndikulandira tsopano ine sindikhulupirira basi chifukwa chakuti inu mukunena mmalingaliro mwanu kuti inu mukukhulupirira ine ndikukhulupirira kuti moyo wanu umanena ngati muli mkhristu weniweni kapena ayi ine inu mukuti chiyani lero dona kumusi uko ananena china chake chinzake zakukhala mkhristu kapena china chake chinzake ndipo iye anati ndipo chipembedzo chiti mwaona mwansanga ndithu iwo akufuna kuti adziwe chipembedzo chiti ine ndinati usakhale wa chipembedzo chilichonse mkhristu chabe mukuona mkhristu inu mukuti chabwino mkhristu amatanthauza wa pambelat ayi izo iwo amango watchula iwo mkhristu koma izo sititanthauza mkhristu ine ndikuwadziwa anthu ambiri omwe ndingawaganizire kuti ndi aumene unkatchedwa mpingo wa chikhristu amene sana la khristu ndipo atumika achikhristu akuwuzani inu chinthu chomwecho cha mpingo wa chikhristu kuti iwo ali ndi mamembala ambiri omwe si akhristu koma mkhristu si mpingo umene inu muli ndi chokuchitikirani chimene munakhala nacho chakubadwa mu banja la Mulungu tsopano zindikirani mmenemo mkwatulo udzakhala wakonsekonse chifukwa iye anati padzakhala awiri munda ndipo ine ndidzatenga mmodzi ndikusiya mmodzi padzakhala awiri pabedi ine ndidzatenga mmodzi ndikusiya mmodzi mwaona pamene kuli mdima mbali imodzi ya dziko kumene kuli awiri ali pabedi iyo idzakhala nthawi yokolola mbali ina ya dziko kumene kudzakhale awiri munda mukuona ndipo izo zikusonyeza kuti kudzabwera mkwatulo umodzi waukulu kwambiri iwo udzabwera kuchokera mdziko kumene mukuona awiri munda ndipo ine ndidzatenga mmodzi ndidzasiya mmodzi awiri pabedi ine ndidzatenga mmodzi ndikusiya mmodzi tsopano ife tikuona kuti ndiyeno aliyense amene anapezeka atalembedwa mu buku anapulumutsidwa mu tsiku limenelo la chimenecho chisautso chimenecho chisanafike chotero ngati ana anu amayi anu okondedwa anu aliyense amene ali ngati dzina lawo linalembedwa pa buku la moyo wa mwana wankhosa ananga ufunika inu mudzakakhala kumeneko zilibe kanthu kumene ife tili ngati ine ndikuwulukira kutsidya kwa nyanja ndipo ndege nkuphulika mu mlengalenga ndipo ine inu nkusadzapeza ngakhale chidutswa changa mu thupi ili izo sizidzakhala ndi chinthu chimodzi chochita ndi izo mukuona ine ndidzakhala ndili kumeneko chimodzimodzi basi inu musadandaule za zimenezo ndidzakhala ndili kumeneko kuti ndidzakugwireni chanza ndi ndikudzalemekeza ambuye limodzi ndi inu kudzamuveka kolona iye mfumu ya mfumu ndi mbuye wa ambuye mukuona ine ndikuganiza mwina mwake zathukira paulo palibe ngakhale chidutswa chafumbi chinatsalira mkomwe koma zipangizo zonse zimene zinapanga thupi lake zili kina kwake chotero izo zidzasonkhanitsidwa pamodzi pa tsiku limenelo pamene inu mufa inu kwenikweni simumafa mkhristu sangakhoze kufa kulibeko chinthu chonga ngati imfa kwa mkhristu mulibemo mu baibulo monga pamene lazaro iye anati iwo anati wathu mzathu lazaro wagona yesu anatero mwaona iye sananene konse kuti iye wafa anati iye akugona iwo anati o chabwino ngati akugona ine ndinikuganiza kuti akuchita bwino ndiye iye akuyenera kuti ali bwino chotero iye ankayenera kuyankhula chinenero chawo iye anati tsopano mwanjira ina mu chinenero chanu chomwe iye wafa ndipo ndine wokondwa chifukwa cha inu kuti iye sanali kumeneko ine ndipita ndipo ndikamudzutsa iye mukuona o inde mukuona kugona onani iye anali ndi ake omwe mwaona chifukwa cha inu chifukwa cha njira yanu yodziwira izo iye wafa koma kwa ine iye akugona ndipo ine sindimukitsa iye ndikangomudzutsa iye mukuona ine ndikamudzutsa iye ndipo chotero inu mukuzindikira pamene yesu mwini wake anafa onani pali magawo atatu a thupi chotero kwa magawo atatu a ife solo thupi ndi mzimu monga inu munaonera mibado yesanu ndi iwiri ya mpingo ine ndinayijambula iyo molowera 5 kupita mthupi kuona kulawa kukhudza kununkhiza ndi kumva ndi chikumbu mtima ndi zina zotero kupita kusolo ndipo kenako ku mzimu kuli mpita umodzi ndiwo ufulu wakusankha kwanu ndiko kupanga chigamulo inu maona mukhoza kukana izo kapena mukhoza kuvomereza izo ndipo chotero tsopano pamene munthu amuvomereza Kristo ndipo mkupulumutsidwa nyumba yanu yonse banja lanu lonse banja lililonse lapa dziko lapansi lidzapulumutsidwa tsopano pamene kapena lidzakalowa pamene Kristo anafa iye anapereka mzimu wake kwa Mulungu iye asanachoke pa mtanda iye anati mʼmanja mwanu ndikupereka mzimu wanga ndipo Bible linati moyo wake unapita ku gehena ndipo unakalalikira ndicho chikumbu mtima chake ndi chimene iye anali cha mizimu imene inali mʼndende ndipo thupi lake linapita kumanda tsopano onani iye anali kuseri kwa chotchinga cha malemba iye sanathe kudzuka kwa masiku atatu ndipo mzimu wake unali utabwerera apa mukukhalapo kwa Mulungu tsopano atatha masiku atatu chotchinga chimenecho chinachotsedwapo chifukwa lemba linakwaniritsidwa ndipo mzimu wake unapita kumoyo ndipo moyo unapita kuthupi iye anauka iye anati iye asanafe iye anati ine ndili ndi mphamvu yousiya moyo wanga pansi ndili nayo mphamvu yowudzutsanso iwo kachiwiri tsopano taganizani za zimenezo mmodzi aliyense wa inu muno monga momwe ine ndikudziwira tsopano ndinu a Khristu tsopano taonani chinthu chimene chili mwa inu tsopano mzimu umene uli mwa inu tsopano ndi mzimu omwewo umene udzakudzutseni inu inu muli nayo mphamvu yowusiya moyo wanu pansi mukuchita zimenezo pakali pano chifukwa cha Khristu ndipo mukatero muli nayo mphamvu yowudzutsa iwo kachiwiri mukuona muli nayo mphamvu yowusiya iwo pansi ndi mphamvu yowudzutsa iwo pakuti iwo ndi mzimu kumene wa Mulungu umene uli mwa inu umene umakudzutsani inu ndi mzimu omwewo wa Mulungu umene unali mwa Khristu umene unamuukitsa iye chotero muli ndi mphamvu yowusiya iwo pansi inu muli ndi mphamvu yowudzutsa iwo ndipo pamene inu mufa kapena ndipo inu okondedwa athu kapena wina wake akapita patsogolo pathu iwo sikuti afa mzimu wawo umakhala ndi Mulungu moyo wawo umakakhala pansi paguwa la nsembe la Mulungu thupi lawo limakakhala mʼmanda ndipo iwo amadziwa kumene ilo lili chotero chimachitika ndi chiyani pamene lemba lonse lakwaniritsidwa monga mu Baibulo ilo linati neyo iyi ili pansi pa guwa imalira Ambuye mpakaliti iwo akufuna kubwerera pa dziko ndi kudzakhala mʼmatupi iye anati katsala kanthawi pang'ono mpaka ntchito anzanu atamva zowawa monga inu munachitira chifukwa cha umboni wa Khristu ndiye inu mukuona pamene lemba limenelo likukwanilitsidwa ndiye mizimu imeneyo idzatsika bwino molunjika pansi paguwa pamenepo ndi kudzatenga solo imeneyo solo imeneyo imapita pansi ndi kukalitenga thupiro ndipo ndi inu pamenepo mwaukitsidwanso kachiwiri taganizani za zimenezo mzimu oyera umene uli mchipinda chomwe chino sikuno mzimu oyera umene uli pomwe pano mumtima mwanga udzandiukitsa ine pa tsiku lotsiriza mzimu oyera uwu umene uli mwa ine tsopano udzaonetsetse kuti ine ndili ndi thupi laling'ono lachisavundi ndipo sindidzapita konse mzimu oyera umene uli mwa inu udzaonetsetsa kuti imvi zidzachoke ndi chilichonse chomwe chili ndipo inu ndi ukalamba ngati inu muli wokalamba kwambiri ndi ndevu zagwera pansi ndi kumayenda monga choncho izo sizimapanga kusiyana kumodzi mzimu oyera omwewo mwa inu udzangokusunthirani inu mbuyo momwe pa tsiku limenelo basi kukakhala mnyamata ndi mtsikana ndilo Baibulo uko nkulondola mzimu umene uli mwa ife pakali pano osati uwo umene uti udzabwere uwo umene uli mwa ife tsopano ndi Mulungu mwa inu tsopano ndipo iye adzauka inu mukhoza kudziukitsa nokha ndipo nchifukwa chiyani simukuchita izo tsopano chifukwa onani pali lemba limene likukugwirani inu muyenera kudikirira mpaka mkwatulo mwaona ndi inu pamenepo inu mukuyenera kukhala pomweapo mukuona inu simukuloledwa kukwera mwamba chonchi ngati izo zingakhale bwanji ife tingati ine ndinati ife tikhoza kudzimangira dziko lathu inu mukhoza kumakhala mdziko lina ndipo ine pailina ndipo kuti sipangakhale kudza kwa Ambuye Yesu ndipo izo zingakhale chiyani mukuona koma inu muli ndi mphamvu yochitira izo mthunzi wa ung'ono chabe wa Mulungu ukhoza kuchita chilichonse chifukwa onani iye ndi wamphamvu zonse inu mukudziwa chimene wamphamvu zonse iye ndi wopanda malire ndi wamphamvu zonse ndizo wopanda malire palibe basi chabwino inu simungakhoze basi kufotokoza zimenezo inu mukudziwa wopanda malire zili ngati pakamera wopanda malire ndikungoyambira pamenepo mpakana ndiye ndi wamphamvu zonse ndi nthawi zonse wamphamvu iye nthawi zonse Ndira imagunja uko, ndipo ndikuyang'ana kudzera pa galasi. Ndipo ine ndikukhoza kuona zaka 100 ndi 20 miliyoni zadanga la kuwala. Pamene uyo, pamene nkasida ameneyo, ananditengera ine mwamba kuti ndikaone. Kundilola ine kuti ndiyang'ane kudutsa galasi lalikulu lija usiku umenewo. Ndimakhoza kuona zaka 100 ndi 20 miliyoni zadanga la kuwala. Chabwino, ine mukukamba za Jupiter ndi Mars ndi nyenyezi izi zimene mumaziona tsopano. Chabwino, mayi, taganizani zomwe 100 ndi kuwala kumayenda pafupifupi ndi chiyani icho 100 mamayilosi 86,000 pa mphindi. Mamayilosi 100 ndi 86 pa mphindi. Ndipo mukutenga zaka 100 ndi 20 miliyoni. Mpindi imodzi 186,000 ndipo muziphwanye izo kukhala zaka 120 million. Ndiye ino muli ndi chiyani? Amenewo ndi mamayilosi. Oh my, izo zimangotipangitsa ife kumvelera ngati muli ndiyenu basi, mugona. Koma tsopano ndiyenu kupitilira pamenepo kwangokhala mwezi ndi nyenyezi zambiri monga kunali. Ndipo iye amazigwira izo ndi mphamvu ya mawu ake womwe. Ndipo chinthu chomwe chomwecho chimene chimagwira izo chili mwa inu ngati Mkhristu. Oh my, maona, maona, ndi inu pamenepo. Chotero apo, chimenecho ndi chimene inu muli. Mwaona, anthu amayesera kuganiza, chabwino ndine Mkhristu. Ndikuganiza kuti ndiyenera kuti ndizichita kumakankhidwa. Ayi, inu simutero, ndinu Mkhristu mbali. Ameneyo ndi apamwamba, ndinu mwana wa Mulungu. Atate athu ndi mfumu, ndi tudi. Amen. Ndipo Atate athu pokhala mfumu ndife, ndife ana ake, ndife kalonga ndi mwana wa mkazi wa mfumu. Amen. Kwa mfumu, mukuona, apa mwamba kwambiri omwe alipo, apa mwamba amene angakhalepo, mzimu kumene wa Mulungu wathu uli mwa ife. Ndi zimenezo tu. Chotero, ndiye timasamala chiyani zimene zimachitika kuno, mwaona. Alipo malo omwe ali ofunikira. Ino yangokhala nthawi yoyeserera chabe. Pamene Atate adzamalizana nafe, tiyeni tizipita. Tiyeni tizipita kwathu, mukuona. Chotero, izo zimapanga kusichana kwanji. Chotero, ndiye muzimenezo, mukhulupirire Bambu Yesu Kristu. Ngati ana anu sanapulumutsidwe, kufikira iwo adapulumutsidwa. Ndipo Yesu anati, tsopano, kumbukirani, Yohane Oyera 5:24. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera ku chiweruzo. Ndiye ngati iye sadzabwera ku chiweruzo, iye akupita kuti munkwatulo, mugona, chifukwa padzakhala chiweruzo utatha mkwatulo, mugona, sadzabwera ku chiweruzo, koma wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo, chifukwa iye anakhulupirira pa Ambuye Yesu Kristu. Kodi zimenezo sizodabwitsa? Chotero iwo ana anu adzakhala kumeneko ndinu, okondedwa anu adzakhala kumeneko ndinu. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti ine ndidzakakhala kumeneko ndinu. Amen.
All right, have you got another one there, Jimmy Boy?
Chabwino, kodi muli ndi lina kumeneko, Jimmy Boy?
We understand the world was made by faith.
Timamva kuti dziko linapangidwa ndi chikhulupiriro. Kodi mungafotokoze pang'ono za chikhulupiriro?
A world was fashioned.
Dziko linakonzedwa. Tsopano, uko mwa Hebrew, ife timapeza kuti ife timamva kuti dziko linapangidwa ndi zinthu zomwe sizimaoneka. Tsopano ine ndi yesetsa kuti ndifulumire, chifukwa ine sindinazindikire ang'ono onse awo, mafunso onsewo pamenepo. Tsopano, tiyeni tingotenga, tibwerere mbuyo pa ulendo waung'ono. Ndipo yakona kale 10, ndipo ndinawawuza amayi kuti ndikhala nditakonzeka kuti ndizipita ikamakona 10. Kodi inu muli ndi tulo kwambiri kuti mudikire kwa miniti yokha, kapena mwatopa kwambiri? Mugona, chabwino, taonani, pasa nakhale chilichonse, tiyeni tione. Kusa nakhale kuwala, pasa nakhale dziko, pasa nakhale nyenyezi, pasa nakhale atomo, pasa nakhale molecule, panali Mulungu. Kodi munthu uyu ndi ndani? Mulungu. Kodi iye ndi mpweya? Kodi iye ndi kuwala? Kodi iye ndi Mulungu? Ndizo zonse zimene inu monga nene. Mugona, tangoganizani molecule. Mumakhala apo mu atomu imodzi ing'ono, mumakhala ma molecule ochuluka kwambiri, mukuona, ndiyeno kudutsa molecule, kusanakhale ngakhale imodzi ya iwo, uko kunali Mulungu. Iye anali zonse, anadzaza chilichonse, mukuona, tsopano, mwa Mulungu uyu, tsopano, ife ti mupanga iye pang'ono, maonekedwe pang'ono kuti muone. Tsopano, mkati mwa uyu, munthu Mulungu uyu, mkati mwa munthu uyu, munali zikhumbo. Ndipo zikhumbo zimenezo zinali zoti adzakhale Atate, zinali zoti adzakhale Mchiritsi, zinali zoti adzakhale Mpulumutsi. Ndi zimene zinali mwa munthu wamkulu ameneyu. Tsopano, izo zinali pasanakhale molecule kapena chilichonse. Pamene kunalibe ma molecule, koma kunali mulungu sobano menemo monali zikumbo kuti adzakhale atate kuti adzakhale mwana kuti adzakhale mpulumutsi kuti adzakhale mchiritsi kuti adzakhale zinthu zonse zimenezo sobano munthu uyu amene ali ndi ichi sobano ngati munthu uyu mulungu sobano chimene iye anachita chinthu choyambirira tiyeni tinene kuti iye anapanga monga momwe ife tikudziwira chachingono kwambiri chimene tingathe kuchiswa chinali molecule ndipo atatha kupanga molecule iye anapanga mabiliyoni 100 a iwo mu mphindi basi kodi iye anachita chiyani iye anawayankhula iwo mukukhalapo ndipo tsopano inu apa likhoza kukhala phunziro labwino pomwe pano ngati ife tikanangokhala ndi nthawi yoti tilowe muzimenezo mukuona tsopano iye anayankhula izo ndipo pamene iye ananena kwa mamolecule anayamba kutembenuka kenako iye anati pakhale ma atomu ndipo pali malamulo a atomu ndipo iwo akukhalabe mu lamulo limenelo iwo akuyendabe chilichonse chimayenda m'malamulo a mulungu monga mamuna amene ndimakuwuzani inu mzanga wakale mbale banksud ndi inu tinapita kumusi inu mukudziwa kuti tikamuone iye anali kuyankhula za bwanji ine ndidamufunsa iye anali wosakhulupirira ndipo ine ndidamufunsa kodi utomoni umenewu umachoka bwanji mu mtengo mu August ndi kupita pansi ku mizu nchiyani chimawapangitsa iwo kuchita zimenezo iye nchiyani chimapangitsa masamba kusanduka abulauni iye anati chifukwa utomoni iye anatero bwanji chifukwa chiyani utomoni umapita pansi iye anati chabwino iwo basi iwo umapita pansi ine ndinati nanga bwanji ngati iwo utati usapite pansi anati mtengo ungafe ine ndinati chabwino ndi luntha lanji limene limapangitsa utomoni kuti upite pansi ku mizu mudzayike ndowa ya madzi pa mtengo ndipo mudzaone ngati iwo adzapite pansi mu August mukuona ine ndinati ndi luntha lanji limene limapangitsa utomoni umenewo kuti uchoke mu mtengo ndi kupita pansi ku mizu china chake chimawuza iwo kuti upite pansi kumeneko kapena iwo ungaume ndi kufa mtengo umenewo ungafe mukuona ndipo ife sitinakhale nayo nyengo yozizira kapena kalikonse koma izo iye anati chabwino izo ndi chilengedwe basi chabwino chabwino kodi chilengedwe ndi chani ndiwuzeni chimene chilengedwe chili mukuona chilengedwe ndi lamulo la mulungu eya ndi lamulo la mulungu tsopano chikhulupiriro ndi lamulo la mulungu mwaona chinthu chomwechomwecho mphamvu yonse iyi ya mulungu imene ife tikuyika mbali ife timayepeza mwachikhulupiriro zinthu zonse ndi zotheka mukanena kwa phiri ili suntha ndipo osakayikira mu mtima mwanu mukakhulupirira zomwe mwanenazo zichitika inu mukhoza kukhala nazo izo zofikirika ngati mukhala ndi lamulo ndi zimenezo tu mwaona lamulo ndi chikhulupiriro chimene chimalamulira zinthu zonse tsopano mulungu mwa lamulo lake anapanga mamolecule limenelo ndi lamulo la mulungu kenako mulungu anadzapanga ma atomu kenako kuchokera pamenepo mulungu anadzapanga dzuwa kuchokera pamenepo kuchokera ku dzuwa anapanga nyenyezi kuchokera mu nyenyezi zimenezo ni zikulutso zing'onozing'ono za dzuwa zikuuluka kodi iye anati ndi chiyani kumbuyo komwe uko kuti zikhumbo zake zikudzionetsera zokha kenako panadzabwera dziko ndipo pambuyo pa dziko kunadzabwera chilengedwe ndipo pambuyo pa chilengedwe panadzabwera lamulo la chilengedwe pambuyo pa izo panali dziko kodi nchiyani chimalipangitsa dziko ili aliyense angafotokoze bwanji izo utembenuzireni mpirawo mbali iliyonse imene inu mungafune upanyireni iwo mu mlengalenga iwo sungatembenuke kawiri ndipo upangeni iwo utembenuke ka biliyoni pa mphindi iwo sungatembenuke kawiri pa malo amodzi omwewo ndipo komabe ife tili ndi mbiri ya zaka 6,000 dziko ili sitinaphonyepo nthawi limatembenuka maola 24 ndendende basi litayimapo panda kanthu mukuona nchiyani chimenecho munthu wankulu pasanakhale dziko pasanakhale dziko ameneyo ndi munthu wankulu uja amenemo lamulo la mulungu likupangitsa ilo kutembenuka lamulo lomwelo la mulungu iye analilankhula ilo mkukhalapo iye ndi mlengi iye amalenga mukuona ndipo ndi chifukwa chake kuti dziko linapangidwa popanda mwachikhulupiriro mulungu anapanga dziko chifukwa chikhulupiriro chake chomwe mwaona anapanga dziko ndipo umo ndi momwe tsopano iye kapena onani iye anabwera pansi akupanga munthu ndi nyama zonse mpaka iye anabwera pansi ku tchimo koma iye sakanakhoza kupanga tchimo chifukwa iye sangakhale wolungama ndi atate wachilungamo ndipo nkupanga tchimo chotero inu mukudziwa chimene iye anachita iye anamupanga munthu mu chifanizo chake chomwe ndipo akudziwa kuti iye adzagwa koma anadzamuyika iye pa maziko a ufulu wosankha iye anati tsopano usadzakhudze mtengo uwu tsopano iye sakananena kuti tsopano iye ankadziwa kuti iye adzawukhudza iwo koma iye sakanakhuza iye kuti awukhudze iwo chifukwa iye anati ukakhudza mtengo uwu ukhala moyo ukhoza kukhudza ntengo uwu ndipo ufa mukuona ndipo iye ankadziwa kuti munthu akanadzagwa koma komabe iye sakanakhoza kumupangitsa iye kuti agwe iye ankayenera kuti achite izo pa zake chotero kotero izo zimamupanga mulungu kukhala wolungama inu mwaona munthu anadzigwetsa yekha iye atatha kumupanga iye kukhala pafupi kwambiri ndi iye mwini iye anadzamwika iye pa maziko aufulu wosankha ndipo chotero pamenepo ndi pamene iye anadzagwera ndi machitidwe ake omwe aufulu wosankha iye anagwa ndipo lero aliyense wana inu ndi aliyense wa ife akuluakulu tinayichita pa mitengo iwiri yomweyo ife tikhoza kuvomereza moyo kapena kuukana iwo mukuona chotero mulungu anangolira nkhulayiro nkukhalapo ndipo dziko linapangidwa pansi pomwe apa ndi mawu a mulungu chinthu ichi apa ndi mawu a mulungu matupi athu ndi mawu a mulungu ndipo chilichonse chimene chilipo ndi mawu a mulungu mwaona chifukwa zonsezo zinachokera kwa mulungu chabwino bwana tsopano ngati izo sizitizoona ngati izo sizikufotokoza izo bwinobwino bwanji ino ilo mukhoza kundilembera kolemba mudzakabweretsa iko kutchalichi ngati mukufuna chabwino mbale Jimmy Akorinto woyamba 16:22 tafotokozani tiyeni tione Akorinto woyamba 16:22 chabwino bwana miniti yokha awa ang'ono awa maphunziro ang'ono awa m'malemba akhoza kutithandiza kwenikweni iwo akhoza kukulimbikitsa iwe ndikukupanga iwe kukupanga iwe kukhala wamphamvu amuna amphamvu 16 iwe unati mwana musiyeni iye akhale o kalanga ine sindikudziwa ngati ine ndingathe kulitchula dzina limenelo kapena ayi anathamarathr wina wake ali ndi baibulo lina taonani mmene ilo linalembedwera ndi anathe mukuti chani zikumveka ngati izo zikhoza kukhala ndi chiyani icho fred pezani lina kodi wina ali ndi baibulo lina onani ngati ilo lilipo mmenemo anathema chabwino kodi anathema ndi chani tsopano iwe wandipeza iwe ukudziwa fred aliyense wa inu akudziwa chimene anathema ali muli ndi dictionary ife tikhoza kupeza izo mu miniti yokha mutenge dictionary chabwino pamene iye akupeza zimenezo mwina mwake ine ndikhoza kuyankha lina chabwino bwana tafotokozani ndinamuona satana mumphenzi akugwa kuchokera kumwamba ndipo ndinamuona satana akugwa kuchokera kumwamba ngati mphenzi muluka ndikumene akupereka lemba pamenepo basi chabwino ine ndikuganiza ndi limene ilo lili ndinamuona satana akugwa kuchokera kumwamba ngati mphenzi tsopano ameneyo tsopano ine ndingofotokoza izi mokoma mtima ndipo ngati izo sizichita izo ndiye inu mungondidziwitsa ine ndipo ine ndidzapita mwa satanetsatane kodi ine mukukumbukira ife tidzazipeza izo pamene ife tidzafikamo mopitirira mumalemba pa phunziro lathu uko muzimenezo ino mukudziwa yesu zimenezo zinachitika nthawi yomweyo imene yesu anawapatsa ophunzira ake mphamvu yolimbana ndi mizimu yonyansa ndipo iwo anapita kumakatulutsa ziwanda anawatumiza iwo awiriawiri ndipo iye anati musapite kwa mitundu koma makamaka mupite kwa nkhosa zotayika za israeli ndipo pamene mukupita mukalalikire ndiye ufumu wakumwamba ndi kukachiritsa odwala ndi kukatulutsa ziwanda ndi zina zotero chabwino kenako ndipo kenako iwo anabwera akusangalala mokombwera tsopano inu amene munafunsafunsoli mukudziwa kuti ndi pamene izo zili mwaona anabwererako akukondwera ndipo iye anati musakondwere kuti maina anu musakondwere chifukwa ziwanda zakumverani koma mukondwere chifukwa maina anu analembedwa kumwamba iye anati ndinamuona satana akugwa kuchokera kumwamba ngati mphenzi mwaona mphamvu ya mpingo umenewo ikupita patsogolo inali itangosokoneza ufumu wonse wa satana inu mwaona ndipo iye anamuona iye pamene iye ankagwa kuchokera pamalo ake ndi chifukwa chakuti mulungu anali atapelekanso mphamvu kwa mpingo wake kuti iye anamuona iye akugwa ngati mphenzi kuchokera kumwamba iye anaponyedwa kunja komwe kumalo opatulika ndi chilichonse inumaona ndi mphamvu ya mphamvu imeneyo ya mpingo uwo ya iwo kukhala ndi mphamvu yesu anati ine ndikukupatsani inu mphamvu pa mizimu yonyansa kuona ndipo iwo anasokonezati ufumu wa satana kodi ife tingachite chiyani ndi izo lero ambuye alemekezeke chabwino mbale Jimmy mwina muli ndi lina Tafodo gozani magazi bazingwe zakugamwa kwa kavalo muchivumbulutso. Zingwe zakugamwa amagedo muchivumbulutso. Tsobano masiku otsiriza ife tinafika pamalo pamene Tito mu AD 70 analanda makoma a Yerusalemu. Ndipo anagwetsera pansi makoma a Yerusalemu. Iwo amanena kuti panali magazi ochuluka anakhetsedwa pakati pawo. Pomwe pa Yuda miliyoni kapena oposerapo zimenezo zinali mkati mwa makoma mpaka iwo anapha ngakhale akazi makanda chabwino. Izo zinali zoipa kwambiri mpaka iwo. Iwo anali ataukana mzimu woyera. Taonani tsopano Mulungu pamene iwo anamukana Khristu ndi kumutcha iye Belezebule, iye anati, ine ndikukhululukirani inu chifukwa cha izo, mwaona, ine ndikukhululukirani inu. Koma anati, tsiku lina mzimu woyera ukubwera mukazachita chinthu chomwecho chimene iye ankachita, anati, liwu limodzi lotsutsa iwo silidzakhululukidwa. Chabwino, kodi iwo anachita chiyani pa tsiku la Pentecost pamene iwo anawaona anthu amenewo akukuwa ndi kumavina ndi kumachita ngati anali ataledzera ndi kumakuwa ndi kumafuula ndi kumapitilira? Kodi iwo ananena chiyani? Iwo anati, iwo akhuta vinyo, iwo ndi zidakwa ndi zonse monga choncho. Machitidwe 2. Ndipo iwo ankawasereula iwo ndi kumawatcha iwo chilichonse. Chinachitika ndi chani? Izo zinawasindikizira iwo kunja kwa ufumu wa Mulungu. Mukuona? Ndipo kenako pamene kuzingidwa kwa Yerusalemu kukunadza, tsopano ife tizipeza izo muchivumbulutso 7. Tibwereranso kwa izo. Aliyense amene anafunsafunsolo, ife tibwereranso kwa izo. Ndipo kenako, ndipo pamene iwo Tito akulanda makomawo, mbiri yakale imatero pa Josephus waza mbiri yakale woyambirira yemwe anayenda masiku ambuye Yesu wathu. Ndipo iye anali waza mbiri yakale wankulu. Iye anena kuti ngakhale magazi ankachita kuyenderera ankangotulukira pa zipata monga choncho, iwo anapha ochuluka kwambiri a iwo mmenemo pa nthawi imodzi pamene iwo ankalowa mkati. Tsopano Baibulo limaneneratu kuti masiku otsiriza kuti iye adzatchera msampha Chikatolika, Chiroma ndi zinthu zonse zimenezo, ndi iwo Chikominisi ndi onse a pamodzi muzigwa za Megido mmeneko, mpaka padzakhala kuphana koteroko pakati pawo, mpaka magazi adzasifukira ku kavalo kukamwa la kavalo. Mwaona zimenezo zili muchivumbu. Izo zidzakhala mu, koma mathokoza akhale kwa Atate akumwamba. Ine sindikuganiza kuti ife tidzakhala tili pano mwa chisomo chake. Ife sitidzatero, ife tidzakhala tili mu ulemerero nthawi imeneyo. Mwaona zimenezo zidzachitika aneneri awiriwo atalosera mu nkhondo ya Alimagedo. Ndi pamene awa, pamene mafuko a mitundu awa adzakhale oyipa kwambiri achidzangopitirira ndi chitakanya cha mipingo, ndipo onse awa adzabwera pamodzi, ndipo Mulungu adzautengera mpingo wosankhidwa kwawo kuchoka kwa aliyense, ndipo anamwali onse ogona adzadikirira. Tsopano chingwe chapakamwa chimenecho chidzatuluka kuchokera kwa anamwali ogona ndi onse amenewo mbuyo mu tsiku limenelo ndi Chikominisi, pamene iwo onse adzakumana kumeneko. Ndipo Mulungu anati iye adzawachondelera iwo monga iye anachitira mu masiku apitawo, inu mukudziwa, uko mchigwa chimenecho. Ndipo ndikumene iwo adzakwere mpaka muzingwe zakukamwa kwa akavalo. Kodi ino munayamba mwamvapo mawu amenewo? Kodi iwo, iwa akuyang'a, izo pitirirani zili bwino. Kodi mizimu itatu yosayera ndi iti imene inatuluka kuchokera mu chivumbulutso, inatuluka kuchokera mkama mwa mneneri wabodza ndi chinjoka ndi zina zotero. Tsopano ife tipeza zimenezo mukuwerenga kwathu. Tsopano mwaona mizimu itatu yosayera ndi maizimu atatu. Ndiloleni ine ndikufanizitsireni izo tsopano, ndipo muona kumwe izo, kumene izo zinaambira, kumene izo zinaambira. Mwaona pali communism, fascism, nazism, iyo inali mizimu. Communism ndi mzimu, iwo umafika pa iwe, mukuona, ndi mzimu. Ndipo iwo umakhala china chake chonga chomwecho. Ine ndekha ndikana icho izo sizimenezo kwenikweni, koma iyo idzakhala mizimu itatu basi chimodzimodzi monga choncho chimene iyo inali ngati yotsogolera. Koma ndithudi inu mukudziwa kumene iyo ili muchikatolika, inu mwaona. Koma ine ndikana, ine ndikufuna kuti nditenge zinthu pang'ono pa izo molunjika, ine ndisananene izo, inu mwaona, kuti nditsimikize kuti ine ndikudziwa chimene, koma ndi mizimu itatu chimodzimodzi monga communism, fascism. Ndipo ife tinazitulutsa izo zaka zapitazo, ili mukudziwa. Kumbukidani ine ndinakuwuzani inu, ine ndinati izo zidzakhala chinthucho chikanadzachitika, chikanadzakhala zonse zidzatsera mu Chikominisi. Ndipo pamenepo ndi pamene zachita, ndi momwemo zili zidzakhalire nthawi imeneyo, inu mwaona. Iyo idzakhala mizimu itatu yosayera imene iti idzapite. iyo nyine kwene kwene ndikukhulupirira moona pakali pano kungozifotokoza izo mokoma mtima ngati mulibe nazo vuto ndipo ngati ine ngati ndingawonjezere pang'ono izo amene ndizifotokoza izo chabwino ndimukuti inu simunafotokoza izo pamodzi kumusuko siku umenewo mukuona ngati ine ndingachite zimenezo izi ndi zomwe ine ndikuganiza kuti izo zidzakhala ine ndikukhulupirira kuti ndi mzimu namwali wogona chitaganya cha mpingo chiyuda pakumukana Khristu ayuda amene anaukana iwo ndi chikatolika chifukwa inu mwaona imene iyo inachokerako iyo inachokera mwaneneri wabodza mwaona kuchokera mkamwa mwaneneri wabodza amene anali upapa kuchokera kwa chirombo mwaona ndipo zonsezo izo kumene izo zinachokera inu mukhoza kuona maziko kumene izo zili ndipo imeneyo ndi mizimu itatu yosayera imene ikuyika dziko lonse ku Alimagedo mwaona ndipo imeneyo ndi mizimu itatu yosayera imeneyo ndiye inu muzika izo limodzi ndi matsoka atatu inu mukukumbukira tsiku lina ine ndinangozibweretsamo izo ine ndinati kudzakhala miliri 7 yotsiriza zisindikizo zisanu ndi ziwiri ndi matsoka atatu ndi awiri mizimu itatu yosayera ndipo iyo imabwera kupyerera muzimenezo chabwino kodi uli ndi lina ulinalo ilo likuti kodi mtsinje wa Firati uli ndi tanthauzo lotani mu Baibulo kuyankhula mwauzimu iya mtsinje wa Firati nthawi zonse wakhala mtsinje waukulu chifukwa mtsinje wa Firati uli ndi malo aakulu mu Baibulo malo oyambirira ife tikuwapeza kuti iwo unkayenda kudutsa mu Edeni mtsinje wa Firati unkatero Baibulo limanena kuti iwo anabwera kudutsa mu Edeni chinthu chotsatira chimene ife tikuchipeza mtsinje wa Firati unalinso mtsinje umene unabwera molunjika kumene kudutsa mu Babiloni mtsinje omwewo mwaona mtsinje wa Firati unabwera kudzadutsa mu Babiloni tsopano ife tikupeza kuti ngelo uja anatsanulira mbale yake pa mtsinje wa Firati ndipo anawumitsa iwo kuti mfumu ya kumpoto ikhoze kutsikira kumeneko ndipo ine ndikuganiza chimene izo ziti zidzakhale kwenikweni zidzakhala pa nthawi yotsiriza pamene iwo adzafika mu Alimagedo mwaona iwo akuyenera kubwera kudzadutsa mu Egupto kumeneko kuti akalowe kumeneko ndipo kutsika kudutsa mayiko amenewo iwo adzayenera kuti adzawoloke Firati kuti adzakafike kumeneko mwaona mtsinje wa Firati umayenda lero ife tikudziwa zimenezo inu mwaona ndi Amazoni South America ndi nayo ku Egupto ndi Firati ndi wina uja ndi chiyani pali mitsinje iwiri imenemo yomwe inkalunjika kuntunda pamutu wa Edeni ndipo mtsinje wa Firati ndi pamene waukuluwu unapanga njira kuti uzienda chomatsika mwaona kupanga njira kuti mfumu ya kumpoto itsike pansi mafumu izo zidzakhala izo zidzachitika mu nthawi ya nkhondo ya Alimagedo masiku otsiriza inu mwaona mtsinje wa Firati uja kodi ndiyo yonse ya iyo kapena kodi imeneyo inali yonse ya iyo tsopano basi malingaliro wanga mwaona za izo chimene munthu uyu ali ngati iwo akana Khristu izo ndi basi inu mutha kuyangʼana izo nokha mu dictionary chifukwa sichina chake chimene icho chikanati ine sindingachiyankhule icho momveka kunja kuno tsopano koma inu mukayangʼane izo ndipo mukaone zomwe zikutanthauza icho inu mukhoza basi makuyankhula kwina alipo malo awiri kapena atatu mulemba amene ine ndikhoza kulozerako kwa inu zinthu monga izo monga makuyankhula kwina monga mfumu Nebukadinezara ananenera mwamuna aliyense amene sanga gwadire wakuti ndi wakuti uyu pansi pa mulungu wa Danieli ndi chilichonse nyumba yake itengedwe ana ake atenthedwe nyumba yake ipangidwe kukhala bwinja mukuona ndipo ife tikuzindikira chomwe mawu amene wali iwo amangolulutsidwa ndi kunenera monga choncho koma ngati mutangoyangʼananso mbuyo mu dictionary iyo yoyikuwuzani inu basi chomwe izo zili inu mwaona chomwe izo zili chabwino zinthu zazing'ono izi zikuwunikira ndi ine sindinayike zochuluka pa iwo ngati iwo monga ine ndimayenera kuyimira ndi kuyikapo chifukwa inu mwaona ndi aliyense inu nonse mukugwira ntchito mawa ndipo ine ndikupita ambuye akalola ku Miami ndipo ndi quarter past 10 ndipo sindikufuna kuti ndikusungenine motalika kwambiri ndipo ndikuganiza ana anga akugona ndipo ine ndikuganiza anu nawonso ndipo chotero apo ife tili ndipo ana ang'ono amagona msanga koma ine ndikufuna kunena kuti amenewo ndi enieni mafunso abwino lililonse la iwo abwino kwenikweni ndipo ine ndikukhumba kuti ngati ine ndidzakhale ndi usiku wa mafunso wina kapena china chake chinsake pakachisi kuti inu nonse ngati ine ndidzazitchule izo mawawa umenewo inu mudzapereke mafunso amenewo kwa ine kuti ine ndidzathe kupeza nthawi pang'ono yowerenga iwo monga ino mukudziwa izo ndizo sakonzekera kena kwino ino muma yamba kuyankhula ndipo ndine munthu wankulu kutenga nthawi yochuluka pachiti chonse ndipo apa muzindikire luso langa polalikira ndicho ndichifukwa chake ine ndimakhala pamenepo tsiku lonse inu mwaona pafupifupi ine ndimangolalikira motalikitsa kwambiri koma kodi inu munamuzindikira Billy Graham tsopano Billy Graham ndi mlaliki wophunzitsidwa ndipo iye ndi munthu wopambana ndipo Billy Graham iye amayika mutu wake molondola pamenepo iye amabwerera mbuyo apa ndi kumangokhomerera pamutu umenewo basi mowirikiza nthawi zonse iye samalola konse kuti mawu ake atsike nkomwe amangopitirira kumakhomerera pamutu umenewo mukuona umo ndi momwe mzimu woyera umamupangitsa iye kulalikira mwaona limenelo ndi luso lake lochitira izo umo ndi mmene iye amachitira izo Charles Fuller ambira inu munamumvapo iye iye ndi mwamuna wokalamba wodabwitsa ndipo chotero Charlie Fuller ali ngati wotifotokoza Bible iye ndi iye amakonda kuphunzitsa ndi ku momwe iye amachitira zinthu inu mukudziwa ndi chilichonse iye amanguzika izo mwa Khristu ndipo ndi mphunzitsi wopambana wokalamba inu mukudziwa zimene iye amachita iye samalalikira iye amangophunzitsa izo chabwino tsopano ngati inu mungazindikire njira yayingʼono yopheka yomwe ine ndimachitira izo ine ndimayika mutu apa chilichonse chimene mutu wanga uli ine ndimapita mbuyo kuno ndipo ndimakatenga nkhani yanga ndipo ine ndimayibweretsa iyo apa ndi kuyika iyo mogwirizana ndi mutu wanga ndipo kenako nkubwerera chakuno ndipo ndimakatenga china chake ndikuchibweretsa icho apa ndikudzachika icho pansi apa ndipo ine ndimabwerera chakuno ndikukatenga china chake mpaka ine ndidazifikitsa izo zonse apo molondola ndipo kenako nkudzazilondolera izo kwawo pamutuwo basi zonse pa nthawi imodzi ndi chifukwa chake ndinkakonda kukhala ndi maulaliki ang'ono awa omwe ine ndinkakonda kuyesera kuwalalikira chifukwa mwakhala muli pafupi ndi ine kwa nthawi yayitali ndipo mukudziwa kuti sindine mlaliki koma monga mukukhulupirira inu izi yankhula kwa thanthwe bwerani mudzaone mkazi ndipo zonse monga choncho inu mukudziwa basi mawu ang'ono atatu okha basi ndimazimanga izo mozungulira za mkazi pachitsime ndi zomwe zinali ndipo kenako nkugunda mpaka potsiriza ndiye mwaona bwerani mudzaone mwamuna bwerani mudzaone mwamuna ndi yankhula kwa thanthwe ine ndimatenga israeli ndikuwatulutsa iwo ndipo mwaona ine ndimapezapo nkhani yanga ndikuyika iyo apa mogwirizana ndi mutu wanga sindinamenyebe mutu wanga ndipo inu munazindikira kanthawi kapitako mukufotokoza izo kanthawi kapitako chinthu chomwecho pa mloma uyo apo mwaona anati khulupirira pa ambuye yesu khristu ndipo iwe udzapulumutsidwa mwaona ndilofunsolo kupulumutsidwa mwaona ine ndinabwerera ndipo ndinakatenga chimene chonsecho chinali ndipo ndinakachitulutsako ndipo ndinabwererako ndipo ndinakamutenga yobu ndi wonse iwo ndinachikokera icho kuno mu msewu ndipo kenako nkudzachilondolera icho pansi ndicho chimene icho chili ndi chikhulupiriro inu mwaona yobu anagwiritsa ntchito chikhulupiriro aroma anagwiritsa ntchito chikhulupiriro ife timayitanidwa kuti tidzagwiritse ntchito chikhulupiriro mu chilichonse mwaona basi ndipo ine ndikuganiza mwanjira imeneyo ngati ine pochita izo mwanjira yanga ngati ine ndingawapangitsa anthu kukhala ndi chidwi chokwanira kuti amvetsere zomwe mukuyesetsa kuti mumange ndiye musunge mutu wanu waukulu apa kuti mupeze mfundo yomaliza ndipo kenako nkuyilondolera iyo mkati kenako nkudzati oh zina zonse zimatseguka chifukwa inu mwaona inu mwaziona izo mwaona inu basi inu munafikira apa ndipo munapeza chingwe chomasuka munakokera icho mkati ndipo vuto lake ndilakuti ine ndimasiya mbali zomasuka zochuluka kwambiri chotero ine izo ine sindimazitenga chabwino zakhala zabwino kwa inu nonse kubwera kumunsi kuno ndikudzakhala ndikudzayankhula ndi ife ndi chilichonse ndipo ine ndikuyamikira zimenezo ndipo ine ndikufuna ndinenenso ndi mtima wanga wonse ine ndikutanthauza izi ndi zonse zomwe zili mwa ine ine sindimazindikira nkomwe chinthu chachikulu chimene anthu inu mukulipira ine basi ngati chikanapanda kudzakuonani ndipo chikanapanda chifukwa chokukondani ndi zinthu zimene ine ndimachita ine ndikanati ine sindidzalalikira kachisa ameneyo nthawi ina kuonani inu nonse kuti muyenera kuyendetsa mamayilosi 1800 pa ulendo wopita ndi kukambetsera msonkhano tsopano ine ndikuyamikira kukhulupirika kwakukulu kumeneko komabe ine ndikuganiza za zimene inu mukuchita mukuona ndipo ine ndikungodalira kwa mulungu kuti aliyense wa inu mudziko kutsidya kwa mtsinje inu ndi ana anu ang'ono anu ndi onse kuti ine ndidzakakuonani kumeneko ndipo ine ndikuyembekeza kuti ndidzakakhala ndili kumeneko ine ndikudalira kuti ndidzakakhala kumeneko. Tsopano nani, aliyense wa inu, mulole zisatero kuti mmodzi wa ana anu adzatayike. Pasadzakhale mmodzi wa inu adzatayike. Mulole ife tonse tidzakakhale kumeneko pa tsiku limenelo. Ndipo ngakhale kwa mulongo wathu wang'ono kunja uko. Wang'ono, dona wachikuda wang'ono kunja uko. Akutsuka mbali kunja uko mu mchipinda chinacho. Ine ndikukumbukira musiku uno tsiku lina ndikuyankhula ndi mkazi ameneyo. Ine ndikukhulupirira kodi ameneyo ndi mkazi yemweyo ndi mwamuna wake. Ine ndikukhulupirira ine ndinakumana naye iye kumeneko nthawi ina kapena ayi ndi mnyamata amene amakugwirirani inu ntchito. Ankaoneka ngati mnyamata wabwino kwambiri. Ine ndikungodalira kuti tonsefe tidzakakumana kumeneko kumene sikudzakhala zokhumudwitsa. Sikudzakhalanso kukonzekera mochedwa usiku. Chifukwa sikudzakhalako usiku. Mbale wanga mulongo. Ngati ine ndikanatha basi. Ngati ine ndikanatha basi. Manjira iliyonse kufotokoza lomwe chinali mawa umenewo. Pamene ine ndinagona pamenepo. Pambali pankazi wanga wachichepere pamenepo. Ndipo iye anandinyamula ine kuchokera pabidi limenelo. Ndipo anadzanditengera ine mwamba mmenemo. Ndipo anandilola ine kuyangʼana kuseri kwa katani. Ngati ine ndikanangokhala ndi mphamvu tsopano kuti ndikufotokozereni ine momwe izo zinkaonekera ndi chomwe izo zinali ine ndinawaona iwo onse kumeneko. Ndipo iwo onse anali ang'ono. Ndipo ine sindinathe kuwazindikira iwo. Mwaona, iwo onse ankabwera kwa ine ndikumayika mikono yawo mondikumbatira ine ndi chilichonse. Ndipo iwo anali anthu. Mukuona, iwo sanali mtundu wina wanthenga ngati iwo amati mngelo. Ine sindikuganiza kuti mngelo amakhala ndi nthenga ngakhale iwo basi. Iwo amangonena zimenezo inu mwaona. Koma mngelo ndi wamthenga kuti mawuwo amatanthauza wamthenga. Chotero ine sindikuganiza kuti iwo amakhala ndi nthenga ndi zinthu monga zimenezo. Koma ndi basi iwo onse anali kumeneko. Ndipo iwo onse anali okondwa. Ndipo iwo analibe sikukanakhala china chilichonse koma kukondwa. Ndipo ngati kukanakhala kopanda china choposa izo, ine ndikana izo zidzatilipirira ife kuthamangathamanga konseku ndi zinthu zimene ife timachita ndi zonse monga choncho. Koma ine ndikufuna inu kuti ine ndikufuna kuti ndinene ichi kuti ine ndimakhulupirira inenso kuti Baibulo inati masiku otsiriza padzabwera njala mdziko. Ndipo njala imeneyo sidzakhala ya mkate ndi madzi koma yakumva mawu oona a Mulungu. Ndipo anthu azidzathamanga kuchokera kummawa, kuchokera kumadzulo, kuchokera kumpoto ndi kummwera kufunafuna kuti amve mawu a Mulungu. Ndipo ife pafupifupi tikukhala mu tsiku limenelo tsopano. Mukuona pamene osati kumunyozetsa aliyense inu mukuona, osati kunyozetsa mipingo yathu, ayi bwana. Koma ngati inu mukudziwa ine ndimakhulupirira kuti maguwa ambiri a mipingo iyi ife tili nawo amuna abwino amuna eniene a Mulungu. Koma amaopa ngati angatine chilichonse chomwe chilichosiyana ndi zomwe bunge limenelo limanena. Ndiye iwo adzathamangitsidwa panja, ndiye iwo adzasiyidwa mukuzizira. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti chimene mwamuna akusowa ndikulimba mtima. Ndipo ine ndikukhulupirira zimenezo wanji. Ine ndimakhulupirira Mulungu akufuna kuti amutenge wina wake ndikumupanga kukhala chitsanzo kusonyeza kuti iye adzawasamalira iwo mosalabadira bungwe lawo. Chotero ndi chimene ine ndili ndikuyembekeza iye adzachita nane kuti adzandithandize ine, kuti adzandilole ine. Ndipo ngati ine ndipomvetserana Khristu, ngati inakhalapo nthawi imodzi ine ndikukulamulani pamaso pa Mulungu ndi angelo osankhidwa kuti muzichita. Ngati nthawi iliyonse imene inu mudzaona kuti ndikuchita china chake cholakwika, chonde simungabwere kudzandiuza ine, chifukwa ine ndimakukondani mwabwino kwambiri. Sindikufuna kudzakusowani inu kumeneko. Ndipo ine ndikudziwa kuti mudzapitako. Chotero ine inu mubwere mudzandiuze ine. Ngati inu mundiona ine ndikulakwitsa nthawi iliyonse, china chake chimene ine ndikuchita chimene sichili cholondola, china chake chimene chingaike chopunthwitsa panjira yanu. Tsopano zilipo nthawi zambiri ine ndimabwera kuno ndikudzaseka, ndikudzadula, ndikudzanena zinthu. Kodi ine ndimayesera kuchita chiyani? Ine ndikuyesetsa kuti ndichotse kumvelera komangika kwina mwa ine. Inu mwaona? Basi sikuti ine ndikufuna kuti ndichite zimenezo. Mwaona? Sikuti ine ndikufuna ngakhale kuti ndiseke kapena. Ndipo kubwera kuno ndikudzakhala ndi mʼbale Welsh kuti ine ndikhoze kumumva iye akunena china chake chating'ono chinzake. Ndi mnyamata wang'onoyo, mnyamata wachikuda kunja uko. Ndipo iye anagwira nsomba, ndipo woyang'anira anamugwira iye. Ndipo iye anati akugwira nyambo zakamba. Ndipo monga china chake inu mukudziwa madongosolo limenero. Ndipo wang'ono amene mlaliki wang'ono uyu anandiuza ine, ine ndinali kuwawuza iwo atsikana ang'ono lero zagalu wang'ono yomwe anali fefe ndi fefe inu maona. Ndipo monga kodi ine ndikuchitiranji zimenezo kuti ndiziseka kudzibangitsa ndekha kuseka kuti ndidzitsitsire ndekha pansi. Pamene iwe ufika pamwamba padera la chivundiri kupita kumadera amenewo kumeneko, ndizo izo zimakusiya iwe wobalalika. Ine mukudziwa chimenene ndikutanthauza. Ndiyeno tangoganizana, ndizapa tangoganizana ndi utumiki uwu. Ine mukukumbukira chimene ine nditi ndidzakayankhire osatikokha za ku Tifton, Georgia, osati za ku Indiana, osati za ku United States, koma ine ndiyenera kudzayankhira pamaso pa dziko chifukwa cha utumiki wa mdziko lonse. Mukuona, ine ndiyenera ndidzayankhire kwa achikunja, ine ndiyenera kudzayankhira kwa Mulungu chifukwa cha achikunja kani. Mwaona, ndipo pamene ndikhala ku nyumba ndikumaganiza chabwino, ine ndikukhulupirira monga tsiku lina ku mtunda uko, ndipo ine ndinasokonezeka kwambiri, ndipo ine ndinati ine ndikupitirira, ndikhala ndi msonkhano wina, ndipo ndimapitirira kukakhala ndi msonkhano wina. Ndipo chinthu choyambirira ine mukudziwa, ine ndinasokonezeka kwambiri, ine ndikuyenera kuti ndipite kokasaka, ine ndiyenera kupita kukawedza, ine ndimayenera kumapitako ndi wina wake, ine ndimayenera kuchita china chake, chifukwa ndine munthu chabe, munthu chabe, inu mwaona. Ndipo izo ndicho chimene inu mukumvetsa izo. Koma ngati inu mudzaganize konse kuti ine ndinachoka pena pake pa njirayo, ndi izo inu mudzabwere mudzandiuze ine, ine ndidzasiya izo nyamata. Ngati wachisinsi wa zilibe kanthu zomwe zingachitike, chifukwa ine ndikufuna kuti inu mudzamvetse. Ine ndilibe zisinsi, chilichonse chimene ine ndikuchidziwa inunso mukuchidziwa. Mwaona, zonse zimene Ambuye andionetsa, zomwe iye adzanga ndilole ine kuti ndinene, ndanena izo. Ndipo sindibweza mbuyo chilichonse, ndipo moyo wanga ndi wotseguka. Inu mukudziwa chimene ine ndili ndi chimene ndinapangidwira nacho, ndipo ine ndine basi. Ndikuyesetsa kukhala moyo tsiku lililonse monga momwe ine ndingathere, chifukwa nthawi zambiri mumandiona ine ndikakhala wolunda, ndipo ndimamvelera moyipa, ndi wotopa, ndi wofowoka, kapena china chake monga choncho. Chifukwa ine izo zimayendera limodzi ndi utumiki. Inu mukudziwa, inu mukuzindikira zimenezo. Inu ngati inu monga yang'ane mbuyo kudutsa masamba nthawi, inu mudzaona kuti amuna mwanjira imeneyo ankachita mwanjira imeneyo. Ife lonse timakhala nazo zimenezo, koma nkhani yake ndiyakuti tikufuna kuti tizimvetsetsana wina ndi nzake. Ndikuzindikira kuti inunso muli nazo zokwera ndi zotsika zanu inunso, sine ndekha amene ndili nazo izo, inu muli nazo izo. Ndipo pamene mukukhala nazo zanu, ine ndiziyesetsa kumvetsa, pamene ndizikhala nazo zanga muziyesetsa kumvetsa. Ndipo pamene ine ndili kutsidya kwa nyanja kwina kwake, kapena kunja uko munsonkhano kwina kwake, ndipo ziwanda zili paliponse zikunjikana ndi kunditsutsa ine ndi china chilichonse, bwanji inu nonse muzikumbukira, muzingondipempherera ine. Kodi inu muzichita zimenezo? Kodi tingakhale ndi mawu pang'ono kwa iye tsopano? Atate akumwamba, zakhala za ulemerero kuima pano ndikuyankhula ndi gulu ili la ana osambitsidwa magazi. Ine ndikuzindikira usiku uno, ine ndayima basi monga Paulo woyera anayimira zaka zambiri zapitazo misonkhano yaing'ono ya mnyumba kumene iwo ankabwera. Ndipo Paulo anabwera kwa Akwila ndi Prisila, ndipo ndi momwe iwo akuyenera kuti anachitira, anawasonkhanitsa anthu amenemo. Ndipo iye anapita ku Rome, ndipo anakabwereka ku nyumba, ndipo iye anawalandira iwo amene anabwera mmenemo. Ndipo pano usiku uno anthu ochokera amene amabwera ku kachisi ndi anthu amene amayendetsa mamayilosi onsewa, komwe ine ndakhala ndikungoyesera kuwawuza iwo momwe ine ndikuyamikirira izo. Ambuye, ndilibe mawu ngakhale amene ndingawawuze nawo momwe ndikuwayamikirira iwo. Koma Atate, ine ndikupemphera kuti inu mulole iwo adziwe mmitima yawo chimene ine ndikutanthauza. Ndipo wokondedwa Mulungu, ngati chonde ine ndikupemphera kuti inu muyankhe pemphero langa chifukwa cha iwo. Apulumutseni iwo mmodzi aliyense, Ambuye, mulole pasakhale mmodzi wa iwo wotayika kapena aliyense wa mabanja awo kutayika. Mulole iwo mmodzi aliyense adzakakhale kumeneko. Ine ndikuwapempherera ang'ono awo, ine ndikuganiza mnyamata wang'ono uyu wagona apa pa miyendo ya abambo ake ndi amayi ake atakhala akuyang'ana, ndipo akuganiza za masiku amene ali mkudza. Ngati kuli mawa, ndingadziwe bwanji kuti mnyamata wang'ono yemweyo sadzanyamula uthenga? Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse mnyamata wang'onoyu, ena onsewo, atsikana ang'onowu ndi anyamata, ndipo mukhale nawo iwo onse. Mukhale ndi mʼbale ndi mlongo Evans amene atsegula nyumba yawo, nyumba ya pemphero. Mukhale nafe ife tsopano ndipo mutikhululukire ife machimo athu
ndipo
Mulungu ngati iwo angadzadwale konse ndipo iwo nʼkudzandiyitana Mulungu mundilole ine ndidzakhale moyo wotero kuti iwo adzakhulupirire kuti inu mudzandimva ine ndiyeno ndimvereni ine pamene ine ndikuapempherera iwo Ambuye perekani izi ndipo mudzawamvere pamene iwo azidzandipempherera ine chifukwa ine ndikuswa mapemphero awo Atate ndipo nthawi iliyonse iwo akundipempherera ine kodi inu simudzamva Ambuye pamene ine ndikuapempherera iwo imvani Ambuye ndipo pamodzi ife tidzakutumikirani inu mioyo yathu yonse ndipo mu tsiku lalikulu limenemo ife tikuyembekeza kudzabwera ku nyumba yanu tsiku lina ndipo pamene ife tidzagogoda pakhomo kodi inu simudzatilola ife kudzalowa Atate kufikira nthawi imeneyo tiyang'anireni ife ndipo mutidalitse ife ndipo mutisunge ife moona nthawi zonse ife tikupempha mudzina la Yesu Amen.
Thank you very much folks. I'm sorry to get
Ziko mukwambira nzanga. Ndipo ndikupepesa kuti ndakusungana inu pano mpaka pafupi 10:30. Nyamata wang'ono uyu wagona apa, akugona ngati wankhondo wang'ono. Iye aliwaza kazingati muli bwanji Mulungu. Ine sindikudziwa ngati ine ndinakwira chansa dzanja lanu pamene ine ndimalowa muno kapena ayi. Chabwino. Ndizabwino kukuonani inu kachiwiri ndi inu mbale wiri. Fred, tikuganiza kuti ukhala ukunyamuka mawa. Kubwerera kupita kunyumba iyo ukutenga yanga ukupita nayo ng'ona yanga ndikakuonani inu kunyumba mbale udo Ambuye akudalitseni inu inu mbale Scott zabwino kukuonani inu kenanso mbale ine ndikukhulupirira ine ndinakuonanipo inu kale kwina kwake sichoncho ine ine ndimaganiza kuti ndinatero nkope yanu ndiyodziwika mbale Wayne Ambuye akudalitseni inu ndipo ine ndikuganizabe kuti ndikuyenera kuthira thanki yanu ndi mafuta chifukwa chobwera kuno mamelosi 80 kuti mumubweretse mtumiki uyu na Yesu akudalitseni inu mwana akudalitseni inu Mulungu ndikukusekani kwanga konse ine ndikungokusekani inu mukudziwa zimenezo sichoncho inu Mulungu akudalitseni inu Mulungu Evans izo zinali zabwino kweni kweni chakudya cha mmawa ndi chakudya cha madzulo komanso chisamaliro chanu chabwino kumbukirani Yesu ananena izi mochuluka momwe mwachitira kwa ang'onowa tsopano Yesu ananene kuti mochuluka momwe inu mwachitira izo kwa akulu mukuona maona izo zikhoza ameneyo angakhale wina wake koma mochuluka momwe mwachitira kwa ang'ono maona ameneyo akhoza kukhala ine chotero inu mwachita izo kwa ine zabwino kukuonani inu kenanso Mulungu Mulungu nthawi zonse azikhala ndi inu ine oh my kodi inu munganene bwanji kuti sama yanu inu mukuoneka mofanana kwambiri ndi zabwino kukuonani inu Mulungu ine ndikukhulupirira kuti ndinu mkazi wa nyamata wang'ono uyu pamenepo ndipo ndinu mbale Scott kodi inu nonse ndi alongo chabwino ine ndimaganiza kuti inu ndi alongo ine ndithudi ndimatero nchabwino kuti ndakuonani inu kenanso ndipo pitirizani kulimba mtima kwabwinoko mbale wanga ndikuti mwina mwake uyu ndi watsopano ine sindinamuone mtsikana uyu apa oh chabwino ndine wokondwa kukumana nawe Mulungu Ambuye akudalitse iwe zabwino kukuonani inu Mulungu ndipo iye adzakhala wabwino kwa china chake mungu mutenga iye Mulungu akudalitseni inu mbale mbale Evansi Mulungu akhale nawe iwe mnyamata tsopano wokondedwa ngati iwe ungawatenga anathu kuli bwino tidzipita Mulungu akudalitseni inu mbale wanga ndipo ine ndikukuzani inu ife tisanapite tiyeni tingoyima pa mapazi athu ndipo tiyimbe nyimbo yaing'ono ija kodi inu mungayimbe nane ndima yaing'ono monga iyo kodi zili bwino umu ndi momwe tinkachitira pa misonkhano yaing'ono ya mapemphero. Tiyeni tigwirane manja wina ndi nzake mozungulira monga chonchi. Inu maona ife tiziimba nyimbo yaing'ono iyi tikupanga mkombero wa ung'ono kukhala pamodzi ndi mmenemo. Inu maona inu umangolumikizana wina ndi nzake manjira imeneyo. Tsopano tiyeni tiimbe. Kodi inu mukuidziwa nyimbo yaing'ono iyi? Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa, tiyeni tingobwereza pemphero lachitsanzo lija. Atate athu amene muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu chalero, ndipo mutikhululukire ife zolakwa zathu monga ife tiwakhululukira iwo amene atilakwira ife. Ndipo musatitengere ife kokati yesa, koma mutipulumutse ife kwa oyipawo, pakuti wanu ndi ufumu ndi mphamvu ndi ulemerero ku nthawi za nthawi. Amen. Mulungu akudalitseni inu mmodzi aliyense tsopano mpaka tidzakomanenso. Mbale Welsh, inu mukutanthauza kuti inu muli nazo zonsezo pa tepi kumusi kumeneko? Chabwino, ndikanakuonda inu nonse mukanabwera mupite ku Florida ndi ife. Ngati Ambuye alola, ine ndikuwuzani inu zimene ndikuchita. Ine ndikuyesetsa kuti ndiwatengereko ana kumeneko. Inu maona iwo sanamalizitse chuti chawo. Agogo awo anali ndi vuto la mtima, ndipo timayenera kubwerera. Chotero ndiye ine ndikuwatengera iwo kumeneko kuti akakhale ngati akumalizitsa chuti chawo, chifukwa iwo akuyenera kuyambanso sukulu nthawi yomweyo. Chotero ine ndiwatengera iwo kwina kwake mawa, mwina mwake kumusi ku St. Petersburg, kapena kwina kwake. Ine ndikuyenera kuti ndidzabwerere mwina mwake la Mulungu lisanafike. Inde chabwino, ine ndikufuna ndipite uko ndikukawaona iwo uko nkulondola. Ine sindinakhalepo ku museum tsopano, izo ndiku zinali zimenezo Liprase Museum, ndipo kumeneko ndi ku St. Petersburg kumusi ku St. ine ndikutanthauza ku St. Augustine malo mwake. Ine ndikupita kuno uku ndiku Jacksonville, ndikumene ndipite koyambirira. Si choncho izo? Kubwerera chifukwa ndimatembenuza chinthu ichi. Kubwerera njira iyi kumapita ku Jacksonville, ndiyeno ndizidzapita kudutsa La Cross. Ino mukuti ndikumatuluka kudutsa njira imeneyo Way Cross. Kwachisi amang'ana kummawa ndi kumadzulo, ine ndidamumanga iye. Pamene inu mukulowa kuchokera ku kutsogolo, inu mukudziwa kumene 8th Street amadutsira mbali iyi. Mukupita kumanja kummawa mukamatero mukona, ndiyeno ndiye ngati iwe wayimirira. Ndipo pamene ine ndikulalikira, ine ndimalalikira nditayang'ana chakumadzulo. Ndipo onani, tsopano ine ndimachita zimenezo kuti guwa lizikhala kummawa, chifukwa Yesu adzabwera kuchokera kummawa. Ndiyeno izo zimandilola ine guwa. Ife timagwadira nthawi zonse kummawa. Mwaona chabwino, kawiri ine sindikudziwa ndi zomwe ndimachita nthawi zonse. Ndimaona mu Baibulo iwo kawiri kumbuyo uko Daniel anati iye anapita ndipo anakakokera mazenera. Inu mukudziwa ndi chilichonse monga choncho ndipo amapemphera kumawa ndipo chotero ndipo ine ndinazindikira mukachisiwa kale wa Mose ine ndikuganiza ankayang'ana kumawa guwalo linkatero ndipo chotero ndithudi Mulungu adzakumvani ine kulikonse kumene inu muli inu maona Mose asamala kanthu ine nde bwana chabwino tsopano ndaonapo nthawi imene ndinapempherapo ndi chilichonse ine basi sindimangotembenuzika mwaona ine ndimangobwera mozungulira koma tsopano ngati ine sindikuona ndi chilichonse monga choncho ine ndimangopita kumeneko ndikulumphira pa izo ine basi alipo awiri malo amodzi amene ine ndikuwadziwa amene sindingathe kuwawongola ndipo komabe ine ndikudziwa kumene iwo ali ndipo uko ndikumusi kwa agogo a Cox ine ndikhoza kupita kumeneko ndipo basi ndimalephera kuti ndiwalondoleze iwo ndipo pamangokhala china chake chooneka kwa ine mofanana chinachitika kumeneko tsiku lina ine ndimapita pomwe apa pa chipata ichi ndicho pamene chimangokhala chakumwera basi monga icho chingakhalire kutembenukira kumanja kwanga koma sichoncho mwaona sichoncho ndimosemphanitsa mukuona ndipo ine basi ndipo ngati ine ndilowa munkhalango tsopano ngati ine ndasochera kapena china chake chenzake ndiyeno ngati ine ndingati nditembenuke tsopano ngati ndingotembenuka chabwino ine ndimalephera kuchita izo mwaona koma ngati ndingoyima njii kwa maminiti pang'ono ndikunena kuti atati akumwamba ndithandizeni ine ndipo mbali ine ndikhoza basi kulondolera izo kwa inu mophweka basi ndiko kulondola nthawi ina ine ndinatuluka mu kumeneko ndi mbale udu ndi mulongo udu ife tinkachokera ku Chattanooga ndipo mbale udu anali akuyendetsa pa ine ndikuganiza ndi 41 basi akungobwerera chotero ine ndinali nditatopa kwambiri ine ndinali nditatopa kwambiri ndipo ine ndinangogona kumbuyo kutatha msonkhano ndipo ndinagona pansi kumbuyo uko ndipo ndinagona tulo kumbuyo kwa galimoto ndinadzuka patapita kanthawi ndipo ine ndinadzuka ndipo ine ndinati chifunga iwe sumatha kuona nkomwe dzanja lako patsogolo pako ndipo ine ndinati hey mbale udu iwe ukupita kola kwika iye anati mwaona ine ndinali nditangotuluka kumene musonkhano umenewo ndipo iye anati ayi anati ine ndikupita ine anati ine ndikupita 41 ine ndinati koma iwe ukupita kumwera ndipo anati tsopano inu mungadziwe bwanji muchifunga chonga ichi mwaona iwe sungathe nkomwe kuona nsewu ine ndinati koma ndiwe ine ndikhoza kudziwa pompano kuti ukupita ndiwe iwe ukupita kumwera iye anati ayi onani apo ndi 41 ine ndinati koma ndikuola kuika chabwino ife tinayenda pang'ono ndipo iye anapitirira kumatsutsanabe ndi ine kuti akunena zoona anangoti ndikanali pa 41 ndikupita ku Memphis ndipo ine ndinati iwe ungopenyetsetsa ndipo ife tinadzayima pomwetsera mafuta ndipo ine ndinati kodi ndikutali bwanji kukafika ku Memphis iye anati mukuyenera mutembenuke mnyamata inu muli ku Georgia anati mubwerere mbuyo njira iyi chotero ife tikanapita inde bwana chabwino ngati simukuzindikira ndipo ine ndikukumbukira nthawi ina ine ndinasochera pamwamba mmapiri ndipo pamenepo ndipamene ine ndinkaganiza kuti ndinali munthu wa muthengo wabwino kwambiri kuti sindingasochere koma ine ndinasochera kwenikweni ndipo mkazi wanga anali ndi ine ndipo Bile Paul anali mwana wang'ono ndipo iwo ine ndinawasiya iwo ndipo ine ndinapita kukasaka chimbalangondo inu mwaona ndipo ine ndinkasaka chimbalangondo ndipo ine ndinakumana ndi mbawala yayikulu kutsidya kumeneko ine ndikanamuombera gwape uyu ndipo ndinaganiza chabwino ine kuti bwino ndibwerere ndipo ndimadziwa kuti nditsika ndinali kuntunda ku Adirondack ndipo ndinakwera phiri monga chonchi ndipo ine china chake chinadzawoloka nsewu ndipo unali mkango wa kuphiri ndipo iwo unangoyika makutu ake mbuyo ndipo iwo basi iwo usana ine ndinanyamula mfuti yanga mofulumira kuti ndiombere iwo unathawa nimwaona ndipo meda anali asanakhalepo kuthengo moyo wake mwaona ndipo chabwino inali nthawi ya chuti chaukwatija mwaona ndipo ine ndinakwira ntchito yabwino kumeneko inimwaona nthawi yomweyo imene ine ndinakwatira ndiye ndikanakhoza inu mukudziwa ine ndinamutengera iye ku chuti chaukwati chathu ndipo tinapita kukasaka nthawi yomweyo inimwaona chotero ine ndipo ine ndinaganiza chabwino tsopano ine ndinapita bwanji ine ndipo ine ndinabwera kudzakwera mbali iyi ndipo ndinadzakhotera kumusi ndipo ndinadzapita kumeneko ndipo ndinadzagunda khoma ndipo ndinadzapita kumusi kudutsa katumba kakang'ono. Ndinadziwa kuti ndinali kumusi kufupi ndi zimphona kwina kwake kumbali ya Canada, koma ine sindimadziwa basi kumene iko kunali. Ndipo kunadzana mondwe, ndipo zonse mwakamodzi nimukudziwa mikuntho ya chisanu imeneyo. Ndipo chifungacho chinali chotsika kwambiri. Yesu makhoza ngakhale kuti uone dzanja lako patsogolo pako. Ndipo ndipamene iwe mdziko limenelo kuli bwino khale pansi ngati wesu kudziwa kumene iwe uli, chifukwa iwe ofera pomwepo inu maona. Ndipo kungopita kukadzipezera malo ndi kungobisala ndi kupeza china chake choti udye ndi kulikirira kwa tsiku limodzi kapena awiri mpaka mkuntho utatha. Ndipo kenako nkutuluka ndi kukaona pamene iwe uli. Chotero ine sindinathe kubisala. Meda anali munkhalango, ndipo anali asanakhalepo munkhalango mukotsamira kakang'ono popanda ngakhale chitseko payiko. Basi inu mukudziwa iko kanali kotsamirapo kakang'ono monga choncho. Chotero apo ine ndinali mumaonekedwe amenewo. Ndipo mai ndinafika, ndinapita kumanja, ndinayamba kukwera monga chonchi. Ine ndinaganiza chabwino ine ndinakhotera apa pena pake. Ndinabwerera mbuyo kumene ine ndinaombera mbawala. Ine ndinanyamukanso ndipo ine ndinati, ine ndikuyenera kupeza njira yanga yotulikira kuno. Mkazi wanga ndi mwana afera munkhalango mugona kunkayamba kuzizira. Ndipo izo chifunga chija chikung'ambika chikamadutsa, chomwe chiti chikhale chipale chofewa pang'ono kokha inu mwaona. Ndipo ine ndinanyamukanso, ndipo ine ndinabwerera kupita kumbawala kachiwiri. Ndinachita izo katatu chabwino. Ine ndinadziwa pamenepo, ine ndinati chabwino, ine ndikupita, ine ndili kwina kwake. Mwaona sopano amwenye amachitcha icho ulendo wakufa. Iwe umakhala uli pamalo osalala, ndipo iwe umangozungulira zungulira munkombero. Mwaona sopano ndi kampasi, iwe sungachite zimenezo. Mwaona koma iwe umangozungulira munkombero, amwenye amachitcha icho uli pa ulendo wa imfa. Mukuona chifukwa iwe umangobalalika pamenepo. Pamenepo ndi pamene iwo amachita misala, ndipo amayamba kuthamanga akukuwa ndi chilichonse mpaka potsiriza iwo amagwera mphompho kapena china chake ndi kuphedwa kapena mwina kudzipha okha. Ndipo kenako ine ndikukumbukira ndinati chabwino, ine ndikupita molunjika, ine ndikuyenera kupeza. Ndipo ndinakhala ngati ndasokonezeka, ndipo ndinaganiza khala pansi bwanji wopusa wokalamba iwe, iwe kudziwa kuti sunasochere, iwe sungasochere, iwe waona. Ndipo ndinapitiriza kumanena zimenezo chabwino izo. Mwaona izo panalibepo pamenepo, pamene pali china chake chimene palibepo iwe sungachinamize icho ine mukudziwa monga ngati. Ndipo chotero ine ndinati chabwino, ine sindinasochere, ine ndikudziwa ndendende kumene ine ndiri ndithudi. Ine ndinadzera njira iyi ndiko kulondola ndendende, ndikupitirira kumayankhula kwa ine mwini monga choncho inu mukudziwa. Ndipo ndikungotuluka thukuta molimba monga ine ndikanathera. Tsopano ngati ndikanakhala ndekha, ndikanangopita kwina kwake ndikupita pamalo ang'ono ndikukalikirira mpaka mkuntho utatha mwina mwake tsiku kapena awiri. Koma kukhala zabwino kuzipezera chidutswa chambawala yanga ndikumusiya iye azipita. Mwaona koma iwe sungachite zimenezo, ndi mkazi ali munkhalango ndipo sanakhalepo munkhalango bwanji. Iwo angafe usiku umenewo, iwo sangadziwe momwe angadzisamalire wokha munkhalango. Mwaona chotero ine ndinaganiza ine ndinkangopita kumeneko, ndipo ndinamva china chake chikuti ine ndine Ambuye thandizo lopezekeratu munthawi ya vuto. Ine ndinangopitirira kumayenda, ine ndinaganiza tsopano ndikuyamba kusokonezeka. Mwaona ine ndikuganiza kuti ndikumva zinthu izi zinali basi tinakwatirana koyamba zaka 20 zapitazo. Ine ndimangopitirirabe kumayenda monga chonchi. Ndipo ilo linati ine ndine Ambuye thandizo lopezekeratu munthawi ya vuto. Ndipo ilo linanena zimenezo katatu kapena kanayi. Ndipo patapita kanthawi ine ndinayima. Ndipo ine ndinaganiza kuti mwina ndasokonezeka kapena Mulungu wamphamvu zonse wandichitira ine chifundo. Ndipo ine ndinangogwada pansi, ndipo ndinayika mfuti yanga pansi. Ine ndinati Mulungu, ine ndikuvomereza kuti ndasochera. Ine mwaona ine ndinati ine ndasochera. Ndipo inu ine sindidzati ine sindingathe kutulukako kuno. Ndi ine ndimaganiza kuti ndine munthu wa mkhalango wabwino kwambiri kuti sindingasochere. Koma ine ndinati ine ndatembenuzidwa kwathunthu, palibe njira ndinatengeka. Mwaona chotero palibe njira iliyonse yoti ndipeze njira yanga yotulukira. Ndipo ine sindikuyenera kukhala moyo bwana, koma mkazi wanga ndi mwana akuyenera. Mukuona chotero ndithandizeni ine kuti ndipite kwa iwo kuti asafere munkhalango. Ine ndinati ine sindikuyenera kukhala moyo, koma iwo akuyenera. Ndipo ine ndinati ngati inu munga ndithandize ine Ine ndikhala wotokoza kwambiri kwa inu. Ine ndinadzuka, ine ndinati, tsopano, ine ndika nkhope yanga moyang'ana mbali iyi. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndikupita molunjika kumene ndinamusiya Meda ndiyo. Koma ine ndinkapita molunjika ku Canada, inu mwaona, pa ulendo wa imfa mwaona, ndikupita molunjika ku Canada. Ndipo ine ndinayamba monga chonchi, ndipo zonse pakamodzi. Ine ndinamvelera china chake chikupita, dzanja. Ine ndinaganiza, amene ndi ndani, ndipo ndinang'ana mwamba. Ndipo mukanthawi kuti ndiyang'ane mbuyo. Ndipo chifunga chokwanira chinachokapo, mpaka ndimaona pamwamba pa phiri la Hurricane. Ndipo iwo anali pansi pa phiri la Hurricane. Chabwino, ndiye ine ndinangoima pamenepo ndipo ndinalira ngati khanda kumutamanda Mulungu, ndimukudziwa. Chifukwa chondithandiza ine, kenako, ine ndinayamba kuyenda kumatulukira njira imeneyo, ndipo kunamba kundidera ine, ndipo mbawala ndi zinthu zikulumpha mwamba kutsogolo kwanga. Koma ndinalibe, ndipo kutatha kuda, ine ndikumudziwa woyang'anira, ndipo ine, kuchokera kukanyumba ka woyang'anira, ndipo mwepo pafupi ndikotsamira kameneko. Koma kanali kotseka, ndipo kenako ndipo miles 25 kuchokera kunyumba ya pafupi kwambiri. Kuchokera kumeneko mpaka musi inu mwaona. Ndipo kenako pamwamba apa pa phiri apa pafupi ndi nyumba ya woyang'anira ndiyeno kukwera mpaka pa nsanja pamwamba pa nsonga yayikulu pamwamba pamenepo. Chabwino, ine ndinadziwa kuti ine ndinali pa nsonga pena pake. Koma mapiri amenewo ndi ambiri ambiri, mamayilosi ambiri kuzungulira, inu mukudziwa, mamayilosi 30, 40, 50 kuzungulira phiri kumeneko. Ndipo chotere ndinaganiza, tsopano ngati ine ndingathe kukagunda waya amene amabwera kudutsa kumeneko. Iye ndi ine tinayika choyitanira, inu mukudziwa, tinakoleka pa mitengo, ndipo iwo amapita ku station yake, kenako iwo amatumiza izo kuchokera ku nsanja, inu mukudziwa. Kutsika kumapita ku station, ndiye iye anali akubwera mu masiku pang'ono kuzasaka chimbalangondo ndi ine. Ndipo kunadzafika ufa, kenako ine sindinkatha kuona, inu mukudziwa, ndipo izo mdima muli monse. Unada pafupifupi maminiti 30, 40, ndipo inali pafupifupi 2 kapena 3 koloko masana. Koma ine ndinagwira dzanja langa mwamba monga chonchi, ndipo ine ndimayenda, ndipo ine ndimangolenga iwo kugwira mfuti yanga mudzanja ili. Ndikumayenda, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinkadziwa kuti waya ameneyo ali usinkhu wa chonchi pamene ife tinamukhomerera pa mitengo njira yonseyo. Ine ndinaganiza ngati nditangogwira waya ameneyo ndipo ndithe kugwira nthambi monga choncho, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinaganiza aha ayi imeneyo ndi nthambi, maona ndimayeseranso. Kenako pamene ndinasintha ndipo mkono wanga unkamba kupweteka, ndinawika mwamba modalika kwambiri. Ine ndinkasintha ndikuyika mfuti yanga apa ndikubwerera mbuyo masitepe angapo, inu mukudziwa, kuti nditsimikize kuti sindinapitirire iye, inu mwaona, kukhala pafupi. Ndipo monga choncho, ndipo mbale motsatira, ndipo kunapanga mdima wakuda b, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinali ndikuyenda pafupifupi ola mu mdima umenewo, ndipo dzanja langa linagunda waya ameneyo. Ine ndinamumverera iye. Chabwino, ndinangoyera mitsa mutu wanga ndikuyamba kulira, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinaganiza ambuye pamapeto pomwe pachingwe ichi mkazi wanga akudikirira ndi chilichonse mukuona. Ine ndinaganiza uko mkulondola, ndipo ine ndinayima pamenepo ndipo ndinagwirizira mutu wanga ndikumuthokoza iye chifukwa cha izo. Ine ndinaganiza iyi ndi ambuye, ine ndayika dzanja langa mwalanu ndi mphamvu chingwe. Ndipo kumapeto kwenikweni kwa chingwe ichi chimene ine ndachigwira tsopano mu mtima mwanga chili ndi chilichonse chimene chili chokondedwa kwa ine, mwaona, okondedwa anga onse, ambuye wanga, mpulumutsi wanga, onse amene ali okondedwa kwa ine, ali kumapeto kwa chingwe ichi. Chotero, ine sindingalole dzanja langa kuti lichoke pa chingwe chimenecho. Ine ndinatsatira chingwe chimenecho mpaka pansi pa phiri. Ngakhale panali kakang'ono, kakang'ono ko kanjira, katheka kosweka pamenepo. Koma ife tinkakwera, inu mukudziwa, koma ine sindikanadalira zimenezo. Ine ndinangogwiritsitsa chingwecho. Pamene ine ndigunda mtengo, ndinkawusenda mowuzungulira mtengowo ndikugwiranso iwo kachiwiri kupita ku mtengo wotsatira, ndipo nkugwira iwo mpaka pansi pafupifupi mamayilosi 3 kutsika phirilo. Ndipo ine ndinafika pansi uko, ndipo Meda anali pafupifupi mu manjenje, inu mukudziwa, basi kufinyika koteroko. Koma ndi zimenezo, mukuona, palibe kanthu, palibe kumverera kofanana ndi pamene watayika. Nanga bwanji za kutayika, kutayika munkhalango, koma bwanji za kutayika kwa Mulungu. Chabwino, Meda Bwirani wokondedwa mbale we chayenera azipita kuntchito ndi Banks ndiwo mwina mwake akufuna kuyamba molawirira ndi abalena onsewa akufuna kuti azipita kuntchito ndi balongo athu akuyenera kuwasambiritsana onse ndi zikomo ino ngati munasangalala nazo theka monga momwe ine ndinachitira kuyankhulana nanu izo zinali zopambana mbale welch zikomo chifukwa cha nthawi yabwino ija madziro ano aponso ife tinali nayo kunja uko ndi kunditengera ine kujaku madambo ang'ono awo kunja uko mlongo inu nonse ine ndithudi ndikukuthokozani ino chifukwa cha chakudya cha madzulo chabwino chimenecho. Oh my. Kodi muri nditsikana kwang'ono mene mwaponso iye ali ndi tsitsiro kongola kwambiri ine ndinazindikira kuti iye anali atatopa lokhala ngati la chikaso kwenikweni tsitsi looneka ngati la golide ilo ndi lokongola kwambiri ine ndikufuna kuti ndikuchitireni inu ndimanga pa tsitsi lanunso mlongo ndikudziwa kuti ndilabwinoko ine ndikukhulupirira kuti iwe unali ndi tsitsi lalifupi sichoncho iwe limakhala ngati limafika mpaka mapewa ako limakhala ngati lodulidwa kapena pena pake kapena sichoncho inde ine chabwino ilo likuoneka bwino kwenikweni tsopano mwaona ine ndimawazindikira awa akazi onse awa pano ali ndi tsitsi lawo lalitali ndi chilichonse ilo likuoneka mofanana iwakhoza kukhala abwino mwanjira imodzi monga inzake inu mukudziwa kaiwo anali ndi tsitsi lalifupi kapena ayi koma ilo likungooneka choncho inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza basi mwina mwake ndine ndekha koma apo pali mtsikana wang'ono ameneyo iye ndiwe amanyazi pang'ono sichoncho iye kodi ndingamunyamule iye wokondedwa kodi iye ali kuti ayi ino mukumumva iye akunduza ine kuti munamva zimenezo iye anati tidikire kuti beki abwere koma anati sindikutanthauza kuti mukuyenera kupita kumeneko ndi kuyambanso kulalikira kodi mtsikana wang'ono ameneyo alibe tsitsi lokongola wokondedwa iye ndi wokoma ndi zingongo zake zazing'ono zitapachikidwa aponso la blondi pang'ono ndi ino mukudziwa ine ndituluka ndikukaona ngati yakale iyo ndikayirize kadi lake yakale iyo ngati ine ndingathe mbale wechi ndipo ine ndi mundikhululukire ine miniti yokha ndipo ine ndiona ngati ndingathe nthawi zina iyo imatsokomola pang'ono ndi kukuwa ino mukudziwa ndi